Inkosi Mzalwane Neville. Masime njalo kumzuzwana sithandaze sithobe inhloko zethu. Bawo wethu wasezulwini sinikela kuwe udumo ngakho konke athi amehlo ethu akubona nendlebe zethu zakuva. Kwaye siyakubulela Nkosi ngokuba namhlanje siyazi ukuba wena usengula Yehova uThixo omkhulu wawuhleli unguye kwaye uyakuhlala unguye. Siyakubulela ngoYesu Kristu owenza ukuba sibe nokubuyela kubudlelwano obungcwele nawe kwakhona ngokuphalazwa kwegazi elingenatyala lakhe ukuze ngokucamagushela kwelo gazi sazi ukuba singonyana neentombi zikaThixo ngoku. Akukabonakali into esiya kuba yiyo ekupheleni kodwa siyazi ukuba siyakufana naye kuba siyakumbona njengokuba enjalo. Kwaye bawo oko kusanele mpela okoko nje sifana naye simi kwimoya omfuziselo wakhe. Kwaye ngoku bawo asifuni ukuba ngale yure similise yokwezinto zehlabathi kodwa sifuna ukutshintsheka ngokuhlaziyeka komoya wethu ngomoya oyingcwele ukuze abe nokuza athabathele ubomi bethu kokwakhe ukukhathalela aze abe nokusikhokela kwiintsuku esisenazo esishiyekileyo emhlabeni aliphakamise igama lakhe elikhulu. Siyakubulela ngazo zonke ezi zinto kwaye ngokulindela sikhangele ukundwendwelwa nguwe ngokuhlwanje njengokuba sihlanganisene ngoku sikholwa ukuba uyakuhlangana nathi njengokuba wathembisayo egameni likaYesu Kristu. Amen. Hlalani phantsi. Ndikholwa ukuba yayinguDavide owathi ndavuya bakuthi kum masiye endlwini yenkosi. Kwaye siyavuya ngenene ukuba lapha kusihlwanje siva ililungelo ukuba nelilungelo lokuba lapha sithethe nani bantu. Ndenza amakhasethi ngoko ndikhangela phaya emva egumbini ukubona ukuba abazalwana bayawathabatha na amakhasethi. Avulelwe ngoku amakhasethi ayahamba kulungile. Yinjongo yaloo nto le ukuba ndithembise ukukhupha imiyalezo ndiyithumele ndize ndishicilelwe apha emnqubeni. Ngoku thina ndingathanda ukuthetha into malunga nale ntsasa namhlanje kanye emva kwemini gxebe xa besigqibela inkonzo yakusasa kukho into eyenzekileyo enokuthi mhlawumbi abanye benu babe bebengekho beve ngayo. Bendivala inkonzo ndabe ndithetha ndiseqongeni apha ndijonge umzalwana omi apha ebambana izandla nabantu ogama lingumzalwana way simbiza njalo apha. Inkosikazi yakhe ngumongikazi olungileyo osemthethweni kwaye umzalwana way usesinye sezicaka zikaThixo kwaye kananjalo usebenza umsebenzi wokujikeleza kodwa unobizo entliziyweni yakhe iminyaka lokuya kwintsimi yokuseka amabandla. Waziva ekhokelelwa ekubeni uThixo umzisa apha aze alinde kwizikhundla zakhe ade amkele eminye imiyalelo yokuhambela phambili entsimini. Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo bendithetha naye ndinodlwanondlebe oluncinane kunye naye nenkosikazi yakhe. Uthe ngale ntsasa xa bendisenza isivumo sam sokuba nokuzoyikisela ndabhekiselela kumzalwana way naye onokuzoyikela ukuthile, nto leyo iqhelekileyo phakathi kwabantu. Kwathi emzuzwini emva koko umzalwana way wahlaselwa intliziyo wawa emgangathweni wafa. Ndabona inkosikazi yakhe ndaqaphela. Ndakhe ndakufutshane nabantu abaninzi abafayo kwaye andimelwe kuku ukuthetha oku. Ndiyathanda ukuqhayisa ngoYesu Kristu namandla akhe kodwa ngeli thuba ndicinga ukuba asimelwe kukuzama ukuqhayisa ngaye nangayiphina enye indlela kwinto angakhange ayenze. Kodwa ndambona uYesu Kristu evusa abafileyo ngamaxesha amaninzi ngokungenakusilela oogqirha bebaxilonga ukukuqondakalisa. Ngokomzekelo eConnecticut utshanje enkonzweni sihleli kwenkulu endala uhlobo lweholo enkulu yemidlalo edumileyo ethile kwakukho ugqirha Barton ugqirha ongumkristu eseqongeni kunye nam ugqirha wezamachiza kwaye kwakukho inkosikazi elungileyo eyaziwayo yomkristu ethandekayo yayingumfazi osisityeki yayihleli ngasemnxele kum. Ndandibize umgca wokuthandazela ke ndaze ndaqaphela lo mfazi njengesiquphe xa nabani na intliziyo isima ungawavala amehlo kodwa xa uthe washukunyiselwa ekufeni xa intliziyo yakho imile eneneni amehlo buqu ayarhoxa ize le ndawo imhlophe yamehlo akho iphumele ngaphandle ndayiqaphela njengokuba wayesihla isiwa waze ngokukhawuleza babiza ugqirha wezamachiza wabaleka waya kuye ukuya kuthabatha ukubetha kwentliziyo yakhe wanikina intloko yakhe wabeka izandla zakhe phezu kwakhe indlebe yakhe isentliziyweni yakhe wabe ephelile wawa phantsi emgangathweni intombi yakhe ikhala nto leyo yaphazamisa inkonzo ndaqhubela phambili kuba ndandingevanga lizwi livela enkosini ngalo mfazi ndaqhubela phambili bathetha into ethile malunga nokufumana umzalwane uBrenham baze bathi asifuni ukumbiza esemgceni wokuthandazela kuba uphantsi kwamandla okucalula baze bathi fumanani uBrenham omncinci yayingubhili ke lowo kwaye ubhili kuba ingumfazi ofileyo akazange afune kuya uyazi abantu babanokrokra ngomntu xa efile loo nto sisiphatho nje akukho nto ikhoyo apho loo nto abantu bacinga ngokungaqhelekanga lowo loo mntu akakho apha ngokwakhe ufudukile wemka ngoko wayesoyika ukuya kufutshane kulo mfazi ngenxa yokuba wayefile wathi ngesiquphe umoya oyingcwele wathetha kum ndajika kuloo ndawo ndehla ngezitepusi ndaya kufika kuloo ndawo wayekuyo wathi nje ukuba ndiye kuloo ndawo wayekuyo umoya oyingcwele wathetha nam ndaze ndathi Mary wathi ewe mzalwana uBrenham wabe ephilile kwaye wangazanga wasibona ngaphambili kwakwinkonzo yokuqala ke kwakhona eShowana kutshanje phakathi oo ndingathi kopheleleyo malunga neminyaka emini edlulileyo okanye emihlanu ndandithetha ngobunye ubusuku kwindawo yokugcina izixhobo kwakukho isihlwele esikhulu sabantu lathi ixhego elikumashumi-8 eminyaka budala ndiyaqikelela nenkosikazi yalo ethandekayo babe ngamaluthere ngenkolo behamba kulaa nkonzo inkulu idumileyo yamaluthere ndiyalibala igama layo ngoku yeyona ndawo yokuhlangana amaluthere enkulu emelika kumhlangano omnye wamalungu ebandla kwaye ililizwe elikhulu kumaluthere ndathi ndisathetha ndaqaphela umfo intloko yakhe ibuya umva kanjeya zabe izandla zakhe zithe gqi wawela ngaphambili wafa esitulweni inkosikazi yakhe yaqala ukukhala kwaye yayikhala makubekho umntu ondincedayo makubekho umntu oncedayo ndajonga ndathi wonke umntu nje makahlale phantsi azole yabona ndalindela ukuba inkosi indinike ilizwi ndaze usathana ndandilungisela ukubizela ngaphambili abazinikelayo kwaye kungelo xesha apho afuna ukuzibonakalalisa khona ngoko wakhe waqaphela xa uqala ukubizela ngaphambili abazinikelayo neentsana ezincinane ngokwazo ziyaqala ukukhala nezinto ezilolo hlobo ngusathana lowo nina ningabomoya niyaqonda ngoko inkosi yandinika igama lalo ndalibiza laze labuyela ebomini kwakhona kanjalo nje kwaye kusasa nje xa bendijika yabona kwaye ndakhe ndabona kumathuba amaninzi inkosi uyesu ibuyisa abafileyo usana oluncinane emexico lufe ngentsimbi yethoba ngaloo ntsasa kwabe ngoku phakathi kweshumi neishumi elinanye kobo busuku lwathi lwabuyelwa ebomini kwakhona kwaye obo bubungqina obunyanisekileyo obungqinwe ngogqirha yabona ukuba olo sana lwalufe eofisini yakhe ngentsimbi yethoba ngaloo ntsasa ndiyacinga ukuba yayiyinyumoniya olo sana ke luyaphila namhlanje ngokokwazi kwam kwaye oko kwakuphambili owubethu kwamathathu amashumi amane amawaka abantu ke ngoko kusasanje ndibone umzalwana wethu uWay njengokuba ehleli phantsi ebehleli kanye apha ngoku kodwa kuthe ehleli njalo apha kwindawo ethile ebemile kwaye besicula no uzuko uzuko haleluya sibambana izandla ndamqaphela ekumhlaseleni kwayo xa intloko yakhe ibuya umva yena umzalwana uWay akaqhelananga nezinto ezinjengokujuba nokwehlelwa into enjalo ndaze yena ndambona isiwela ngasemva ndabona inkosikazi yakhe engumongikazi osemthethweni ihlola ukubethwa kwentliziyo yakhe yaze yakhala kwabe kuyekile kwaye ndiyakholwa ukuba ibingudade nash elingenekazi lapha udade untsundu ohamba apha enkonzweni abanye babo baqale ukubaleka besisa ngaphambili wabe yena unkosikazi Way esukela kum ukuba ndihle eqongeni ndaze ndathi wonke umntu makazole hlala esitulweni sakho ungaze uthabatheke kumaxesha lolo hlobo yabona yiloo nto afuna ukuyenza usathana linda nje uve ukuba yena uza kuthini na ukuba ngumntu ophuma isiya kuqaqawuleni kulungile simele ukuhamba ngaxesha lithile akho ndawo ingcono kunasenkonzweni ngoko kanye endlwini yenkosi ngoko ke kodwa le ndoda ibijika isiya emva ndacinga ukuba mhlawumbi kukho into ethile inokuba ijubile okanye kukho into ethile eyehlileyo kuyo elolo hlobo kodwa ndithe ndakukhangela yabe intloko yakhe ijijeke kanje ndabe ndibona ngaphakathi le ndawo engezantsi amehlo ayo iphume kule ngaphandle awunako ukuwavala awunako ukuwabamba amehlo akho kuloo meko yintliziyo evele ime yenza loo nto ndaze ndanqumla apho wabe bekukho umntu othile uhlobo oluthile lo mntu obelubeke into ethile ukuze intloko yakhe ilale kuyo nazo ke iinyawo zakhe izandla nayo yonke into ziqinile ibimile ubuso bebumnyama ngokwebhatyi yam mnyama bubomvu amehlo akhe erhoxile kwaye ndiyakwazi ukuhlasela kwentliziyo ndiyazi ukuba benza ntoni na nendlela abajika babeyiyo nabana wakhe wakubona ndabeka isandla sam phezu kwentliziyo yakhe akusekho kubetha kanye nje kuba kungekho kule desika kungekho kwanto inkosikazi yakhe umongikazi osemthethweni obexilonge ukubetha kwentliziyo yakhe bekungekho kubetha kwantliziyo kukhoyo ngoko ngenye imini xa sasikunye nomzamo weyi ukucalulo apha ndabona ukuba wayenentliziyo ekrokrayo kananjalo engoko ndacinga yiyo ke le ngoko ndabeka izandla zam phezu kwakhe ndathi thixo othandekayo ndibiza egameni likayesu kristu umphefumlo womzalwana wam ubomi bakhe bubuye inkosi uyehova iyazi nebhayibhile yayo iphambi kwam kuvakele ngathi xa ndibeke isandla sam phezu kokubetha kwentliziyo yayo njengokuba ke ndisazi ukuba ndiyakuphendula ngenxa yokungomhla umgwebo ukuba kunjalo ngo kuvakele ngathi ukubetha kwentliziyo yakhe kubethe kane okanye kahlanu ngokukhawuleza kwathi nto 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 kwaze kwaqalisa ngoko wahamba nto 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 kwaye ebezama ukuvula umlomo wakhe ukuba athethe into ethile kum ezama ukuvula umlomo wakhe eqanqalaza ngolo hlobo ukuzama ukuyithetha wawakhupha amazwi mzalwana uBranham kwaye kukhangeleke ngathi angakhe aphinde alale okanye into enjalo ndaze ndalinda umzuzu nje kwakhona ndakhangela ukubetha kwentliziyo yakhe kwakhona yabe ibetha ngokuqhelekileyo ndaze ndakhangela kwakhona wakhangela ngapha kum wabe ke ebundabona engekho zingqondweni ebengazi ukuba uphina kodwa intliziyo yakhe ibetha ngokuqhelekileyo uthixo ke ububuyisele kuye ubomi bakhe kwakhona ngoko ndikuthethela intlonipho kayesu kristu oko okwangulo thixo mnye othe xa kusasa nje ndishumayele ixesha elide ndedlula kakhulu kwixesha lam ndidiniwe ndiphelile kwaye kusenokuba kukho izinto ezimbini ezezinye inokuba ebediniwe okanye ngethuba bendithetha ngokuya kuzicingela hayi ukumosha umzalwana wam kwaye singathi ngokuba ndithe bendisenza esam isivumo sokuba nokuzoyikisela kwaye ndiyaqikelela ukuba xa bendinokubuza ngokuhlwa nje kwesihlwele sabantu bangaphi ababanako ukuzoyikisela eneneni sonke isandla singaphakama ukuze nazi umzalwana weyi wenze ukuba ndimbonise ukuba luqali lona okanye hayi bangaphi abaziyo ukuba banokuzoyikisela kuphakamisana izandla khangela phaya yabona kodwa andazi ukuba oko kothuka okuba mna ndithethe loo nto kumzalwana weyi ndithethe ngokungathi kusenokuba ndimkhalimele okanye into enjalo ngoko uthe wawela kuloo meko yaze inkosi uyesu yambuyisa ngoku mna ndicinga uba lo thixo omnye awathi upawulos ongcwele omkhulu wammela ngomhla wakhe ukuba xa wayishumayela ixesha elide ngobunye ubusuku yaze indoda yawa babe ubomi bayo bumkile kuyo waze upawulos akuthoba phezu kwayo ngobabalo lukathixo wathi kwisihlwele ubomi bayo kukuyo ndicinga ukuba oko kuqondakalisa loo nto kuthi okanye ukuba uzange ukubone oko ngaphambili ukuba uyesu kristu isekwanguye izolo namhlanje nangonaphakade kwaye kwakhona isenokuba ibiyile nto ukuba ndizame ukucinga ngaye ngale njikalanga ukuba ndimi apha ngentliziyo yam yonke ndanixelela inyaniso kanye ndanixelela ngokuzoyikisela kwam ndenza isivumo sam esiphandle kuba ndaze ndanicela ukuba ndindithandazele ingaphakathi lam ukuba litshintshwe ngokubhekiseleleyo ebantwini ukuze ndenze njengoko yenzayo inkosi ndize ndingqine ukuba yona isaya kundithumela entsimini yenze ukuba oko kwenzeke ukubonakalalisa ukuba yona isabaphilisa abagulayo inokubavusa abafileyo inako ukubavusa abafileyo waye ndicinga ukuba ebengeyiyo enye into engaphezu kobungqina kwinto ebendishumayela ngayo ndabe ndingqina ngobukumkani bukathixo kwaye yinto ekolo hlobo abeyixelele umzana uRobertson lowa nomnye wabazalwana ngoku siyamthanda ngenxa yoko kwaye sinombulelo ngokuhlwa nje kuba umzalwana weyi unathi ngokuhlwa nje kwaye ngokuqinisekileyo uThixo akagqibi ngomzalwana wethu kungenjalo ngehambile ngale ntsasa kukho into amelwe kukuyenza umzalwana weyi kwaye ndifuna ukuba wazi umzalwana weyi ukuba eli bandla liphela kunye nam siyakuthandaza ukuba uThixo akubonise icebo lakhe ngobomi bakho wenkosikazi yakho kwaye nje ukuba kwenzeke oko siyakufaka kuloo ndawo ndiqinisekile ukuba uya kuyenza loo nto umzalwana weyi kwaye sonke njengamakristu siyakuba nombulelo ngomzalwana weyi ngaba kunjalo bandla kwaye siyathandaza ukuba yena nodade weyi baya kuyifumana indawo yabo enkosini ukwenzela ukukhonza kwabo enkosini ngoku kananjalo bendifuna ukuthetha nomzalwana weyi ndize kwangethuba ukuze ndibe nokuthetha naye ndifumanise nje ukuba unanjongoni na okanye kwenzeke ntoni na kwaye akazi yabona kusuke kwamnyama nje waza wawa kwaphela ngaye kuphelele apho umzalwana weyi ebefuna ukubuza ukuba kukho umntu na apha kwesi sakhiwo ohlayo ya eArkansas ngolwesibini okanye nokuba uyanini na kule nkonzo ngoku yinkonzo encinane kakhulu mhlawumbi isizalwana esihlanganayo kwaye ndiyacinga ukuba iphezulu kwihlathi elithile okanye enye into phezulu kakhulu kwaye ngokuphandle akuyibakho abantu abaninzi ndiyaqikelela enkonzweni ngoba ngeliphandle abazinokwazi ukuba ndiyeza okwangoku yabona ke ngoko abahlobo bam abangqonge loo ndawo iya kuba busuku ngokucacileyo okanye obini phambi koba bazi nditsho nabahlobo bam abaseArkansas abandaziyo apho ezantsi abaya kubakho kuloo nkonzo kodwa ukuba kukho umntu oyayo abe enganayo indawo ukuze kubekho umntu okhwela kunye nabo umzalwana weyi angavuya ukwenza njalo uthe makwenziwe eso saziso sokuba kasayikwa ngumthwalo ebantwini ukuzikhathalela xa elapho kuba nganako ukuyenza loo nto kodwa xa yena ukuba kukho umntu oyayo ingangumqondiso kuye ukuba uThixo angathanda ukuba aye okanye kungakwintando kaThixo ukuba yehle ngoko nonke ndiyamazi umzalwana weyi ohleli apha ekoneni kwaye ukuba umntu angafuna ukumnceda ohlayo abe nendawo ethe chatha yomntu okhweleyo angavuya ukungena kuyo engoko ngokuhlwa kwecawa ezayo inkosi ithandile ndiza kubuya okanye kusasa ngecawa ezayo xebe kwaye ukuba umzalwana uNeville uya kube naso isikolo secawe sakuba siphumile ndifuna ukwenza elinye ikhasethi ukuba ndinganako kwaye ukuba ndiphazami ndiyacinga ukuba liya kube lithetha ngo ingaba ubomi bakho buyifanele na ivangeli oko kukuthi okanye ingaba yakho inkosikazi ubomi bakho buyifanele na ivangeli yile nto bendizama ukuyithetha leyo ingaba ubomi bakho buyifanele na ivangeli kwaye ndifuna ukwenza ikhasethi ngaloo nto ukuba inkosi ithandile ke ngoku ngokuhlwa nje bendazisile namhlanje ukuba bendiza kwenza ikhasethi kwaye umlungiseleli andicingi nokuba ushumayele ndize nje mna ukuba ndiphume ukuze ndibe nokuthetha apha eqongeni ngoko andazi ngoku ukuba benza amakhasethi ukuba uziva udiniwe okanye into enjalo unqwenela ukuphuma zola nje kangangoko unoba nako ngokuba asifuni yabona le miboko ngokukhulu ibukhali kakhulu ichola nengxolo encinane kwaye senza sizama ukwenza la makhasethi ukwenzela ulungiselelo lwezizwe zonke ngokuhlwa nje ndinqwenela ukwazisa ingongoma yam emva kokufunda elizwi likathixo elifumaneka kwivangeli kamateyu ongcwele isahluko sama-24 sevangeli ngokukamateyu ongcwele isahluko sama-24 kwaye masiqale ngoku ngomqolo wama-32 sifunde isibhalo ufundeni ke umzekeliso kuwo umkhiwane xa selithe lathamba isebe lawo lahluma amagqabi niyazi ukuba likufuphi ihlobo ngokwanjalo nani xa nithe nazibona zonke ezo zinto yazini ukuba kukufuphi sekusemnyango inene ndithi kuni asayi kudlula isizukulwana zingathanga zonke ezo zinto zibekho iyakudlula izulu nomhlaba ke wona amazwi am akasayi kudlula kodwa akukho bani uwaziyo lo mhla nelo lixa azazi nezithunywa zamazulu ngubawo yedwa ekaloku njengokuba ibinjalo imihla kanowa koba njalo nokufika konyana womntu Ngoku ekufundeni kwethu siyafumanisa ngokuhlwa nje njengokuba sifunda. Ukuba icandelo lokuqala lesi sahluko sithetha ngokuba abafundi bambizela kuqala phezu kwentaba entabeni baze bathi kuye, uya kuba yintoni na umqondiso wokupheliswa kwephakade? Uya kuba yintoni na umqondiso wokuza kwakho? Kwaye lakuba nini na ixesha apho kungasayi kubakho litye lishiywa phezu kwelitye etempileni? Ngoku uqhubela phambili ekuphenduleni. Yabona apha kumqolo wokuqala ephumile uYesu emka etempileni, bathi abafundi bakhe beza kumbonisa izakho zetempile. Wathi ke uYesu kubo, niyazibona na zonke ezi zinto? Inene ndithi kuni, akusayi kusala apha litye phezu kwelitye elingayi kuchithwa. Abafundi bakhe ke kaloku akubona uba uhleli entabeni uqolo, akubona ukuba uhleli entabeni yeminquma. Beza kuye abafundi bebodwa bathi, ixelele ukuba ziya kubakho nini na ezo zinto, uya kuba inina umqondiso wokufika kwakho nokupheliswa kwephakade eli. Yabona bambuza imibuzo emithathu, waza waphendula imibuzo emithathu. Liya kubakho nini na ixesha apho kungayikubakho litye lishiyekileyo phezu kwelinye? Yintoni umqondiso wokuza kwakho? Uthini ngexesha lokupheliswa kwephakade? Kwaye abaninzi ndiyakholwa ukuba thina abazalwana senza impazamo ngokuzama ukuthatha konke oko sikufake ekubuyeni kwakhe. Kodwa yena uphendula imibuzo emithathu eyahlukeneyo awabuzwa yona. Uya kuthini ukuba kubekho ixesha ungasayi kubakho nalinye kula matye elishiywe phezu kwelinye? Iya kuba nini le nto? Kwaye uya kuba yintoni umqondiso wokubuya kwakho? Kwaye uya kuba yintoni umqondiso wokupheliswa kwephakade? Yabona imibuzo emithathu eyahlukeneyo, waze waqalisa ukuphendula omnye malunga nexa amatye angayi kushiywa elinye phezu kwelinye. Waze emva kokuba egqibile ngalo mbuzo, waze waqalisa umqondiso wokubuya kwakhe, waze waya kungena ekuphelisweni kwephakade. Ngoku siyaqaphela apha ukuba enye yezinto endinweni lakuthetha ngazo ngokuhlwa nje sisibane esibomvu esidanyazayo somqondiso wokubuya kwakhe. Kwaye siza kuhlala kwimihla kaNowa ngokuhlwa nje, kuya kuba njalo ekubuyeni konyana womntu. Ke ngoku oku kwandifikela ngenye imini ndaze ndacinga mhlawumbi ndiyakuzama ukushicilela oku ndithethe nokubhala phantsi izibhalo ezithile apha endinokuthanda ukubhekisela kuzo, mhlawumbi ndize ndifunde ngokuncinane. Kodwa ngoku inkosi yethu uYesu yabuzwa lo mbuzo, yaze yona yabanika umqondiso wokuza kwayo. Kwaze kwathi kwangoko yathetha oku, amazulu nomhlaba aya kudlula kodwa ilizwi lam alisayi kudlula. Yaze ke yathi, ufundeni umzekeliso kuwo umthi womkhiwane, xa uvelisa amasebe niyazi ukuba ihlobo lisondele. Ngoko xa nizibona ezi zinto zisenzeka okanye zibonakalaliswa, yazini ukuba ixesha likufuphi. Kwaye esi zizukulwana asisayi kudlula zingadanga zenzeke zonke ezi zinto. Esiphi isizukulwana? Isizukulwana esibona ukutshikilelwa esiza kuthetha ngaso ngokuhlwa nje. Ngoko ke xa sicinga ngengongoma yam njengesibane esibomvu esidanyazayo sokubuya kwakhe, oko kundikhumbuza ngokulindela kwisitishi sakwaloliwe ukuba xa indoda okanye abantu bemijikelele apho njengokuba abaninzi bethu bakha benza njalo xa sasilindele ukubamba uloliwe, kwaye asinakumva uloliwe okanye awumboni kodwa uyazi ukuba lixesha, mhlawumbi umntu othuthayo uthi usemva kwexesha kancinane, akafikanga kanye ngexesha kodwa asazi ukuba kunini na, kodwa uza kufika kamsinya. Kwaye siyahamba sijikeleze esitishini sifake izandla zethu ezingxoweni, sihlale phezu kwesuitcase zethu, siphume siye kuthenga ingxowa yamandongomane sithethe nomntu othile ongapha kwesitrato. Kodwa kuthi ngesikuphe sibone into ethile isenzeka, kukho ingxolo eyenzekayo phaya emgaqweni. Kuthi kwakuba njalo ingalo ihle size isibane sibomvu siqale ukuthanyaza. Yintoni leyo? Uloliwe usemgaqweni. Nangona ungena kumva, nangona ungena kumbona. Kodwa eso sibane sibomvu siyadanyaza. Ibe ingalo ihlile ibonisa ukuba uyeza. Uze ukuba ufuni kushiywa nguloliwe, kungcono ulahle loo ngqoya mantongomane phandle. Upheze ukuncokola uphakamise isuitcase yakho uzilungiselele kungenjalo uyakushiyeka. Kuba umanje imizuzu embalwa apha ekhaya uya kube umtyile. Ukuba usemile uncokola nommelwane ongaphesha kwesitrato uyakushiyeka. Kungongaphezulu kangakanani ngoko xa sibona umqondiso odanyazayo wokuba yena usemgaqweni. Uloliwe omdala wevangeli uza kudlula ngapha kamsinya nje. Kwaye njengokuba sifundisisa ngokuhlwa nje kule tekisi inkulu umqondiso odanyazayo, njengokuba inkosi iyahlala phezu kwentaba yabaxelela ezi zinto okuba ziyakwenzeka, njengokuba kwakunjalo ngemihla kaNowa kuya kuba njalo ekuzeni konyana womntu. Ngoku sifuna ukubuyela emva okwendawana incinane sifumanise ukuba singafumana ntoni na kuloo mhla efana nemihla kaNowa. Kwaye singabona ngoko ukuba siphina kuloo mhla yathi inkosi yethu yathetha ngawo. Sibone ukuba singafumana nje nantoni na efana nemihla kaNowa. Ukuze sikwenze oko ndicinga ukuba simele ukubuyela emva kwincwadi yeGenesis kwimihla kaNowa. Kwaye ukuba uyakutyhila kunye nam ukuba ungathanda esibhalweni emva kwiGenesis isahluko sesithandathu, apho ke kukwimihla kanogumbe kwaye ukuziphatha neemeko zaloo mhla iGenesis isahluko sesithandathu. Ngoku sifuna ukufunda sibone sithelekise loo mhla naloo mhla. Qaphela. Kuthe bakuqala ukwanda abantu ehlabathini, igama lokuqala ngqa lisinika ngokuphandle ukukhanya okudanyazayo kokuba imini isondele. Kuba kukho xesha kuyo yonke imbali apho kwakukhe kwakho abantu abaninzi kangaka nabanda ngokukhawuleza kangaka njengoba sinabo namhlanje, kangangokuba kude kube nzima ukufumana indawo yokuhlala. Kwaye abantu abaninzi kakhulu bayanda phezu komhlaba ide inzululwazi ithi ukuba kuyaqhubeka kusandiwa njengokuba bekusenzeka kumashumi amabini eminyaka, akusayi kubakho nakudla kwabantu emhlabeni. I-Reader's Digest ndiyakholwa ukuba yayiyo eyacaphula loo nto, ukuba kusayi kubakho nakudla kwaba bantu banda ngokukhawuleza kangaka. Singakhangela jikelele sibone ukuba iindawo ezazikade zizintlango zijike zazixeko. Nangona ucwangisontsapho olunyuke kakhulu kunoba lwalunjalo, ndiyakholwa ukuba kwathiwa eChicago ndiyathemba ukuba ndiwacaphuli ngongekuko lamanani, kodwa eneneni iziganeko ezibhalisiweyo ngamashumi amathathu amawaka eemeko zokuqhomfa njalo kwiintsuku ezingamashumi amathandathu eChicago. Iimeko zokuqhomfa njalo kumashumi amathandathu eentsuku ezibhalisiweyo. Uthiwani ngezo zingazange zabhaliswa, yabona? Nje kwisixeko esikhulu sezigidi ezine zabantu kuthiwani ngehlabathi? Nangoko lube uluntu luzele ngokude bangabi nako nokuthathela i-India bazama ukuba ukuphazamisa ilungu lobuntu lendoda ukuze bawenze abe ngamadlolo, ukuze kungazalwa abantwana ngokuba baqhubela phambili ekwandeni ngolo hlobo. Ngamakhulumane anamashumi asixhenxe ezigidi ngeli thuba e-India. Uthini ngeChina apho ukwanda kukhulu kunoko eRussia nakwamanye amazwe amaninzi ehlabathi? Bathi bakuqala ukwanda abantu phezu kobuso behlabathi, yabona? Ngoku sithabatha emva kwixesha langaphambi konogumbe, bakuzalelwa iintombi, bazibona oonyana bakaThixo iintombi zabantu ukuba zintle, bazeka abafazi kuzo zonke abazinyulayo. Wathi uYehova, umoya wam akasayi kulawula ebantwini ngona phakade, ekulahlekeni kwabo bayinyama imihla yabo iya kuba iminyaka elikhulu elinamancimabini kwakukho ingxilimbela ehlabathini ngaloo mihla kananjalo emveni koko xeshikweni oonyana bakathixo bangenayo kuzo iintombi zabantu zabazalela abantwana ababangamagorha ababekho kwasephakadeni amadoda adumileyo Oh, yingongoma enjani lesinayo apha yabona
Now, one of the first things I want you to notice that the
ngoku enye yezinto zokuqala endifuna ukuba uyiqaphele ukuba onyana bakathixo babona iintombi zabantu ukuba zazintle ngoku andenzi njalo ndikubhekisa kwihlabathi lonke oku kodwa akukhange kubekho xesha ehlabathini njengokuba ndicinga lelo xesha kuphela apho kwakhe kwakho okungako ukuthengiswa ngokwendawo yokuthenga osomashishini kobuhle phakathi kwabafazi kwaye ungakhumbula abanye benu bafazi badala nabanye benu bantu madoda abanako ukukhumbula kudala kwiminyaka eyadlulayo uba kwakudla ngokunqaphazeka ukuba kufunyanwe umfazi omhle kodwa namhlanje awufumani nawuphina engenguye omhle kungokuba bafikelele kwindawo yokunqothula iinwele zabo nee-makeup nazo zonke iintlobo zempahla zokuvelisa imizimba nezinto ezinjalo bazibonisa iziqu zabo ngolona hlobo ukuze ke enye into ingalo yexesha ibuyele emva ngokwesibhalo kwaye abafazi bathe gqolo ukwanda ukuba bahle ndikhumbula ngethuba ndandiyinkwenkwe encinane esikolweni ndize ndiguquke ndikhangele abantwana abancinane namhlanje amantombazana amancinane ezayo ndaye ndiyakhangela ndicinge ngabafazi ngethuba ndandingumfana ndijonge kumantombazana namhlanje ndikhumbula ukuba kwakubakho intombazana ibenye edumileyo kwaye ngoku kwakungekho ngaphezu kwama25 iminyaka edlulileyo intombazana enye edumileyo intombazana entle ibe ntle kangangokuba yonke inkwenkwe yayifuna ukuhamba nale ntombazana ngoba yengukumkanikazi welo qela mhlawumbi isixeko siphela kwakubakho ababini okanye abathathu babo bafazi ngoku yonke into isuke yantle bebonke oko kukuzalisekisa isibhalo nesibane esibomvu esidanyazayo sokuba ixesha lisondele bavelise ezinjani iziqabi milebe nee-makeup ngokude abafazi abangabahlanga olo hlobo usenganako ukuzenza ngezinto zokunyusa ubuso nezinto abazenza ngazo uba babe bahle umax factor uqhutywa imini nobusuku kwaye kokuninzi okuchithwa kwizithambiso emelika ngonyaka ukwenza ukuba abafazi babe bahle kunoko kuchithwa kwiivenkile zokudla kunjalo ndiyalibala ukuba zingaphi na izigidi eziphindwe kabini zedola ngonyaka omnye ezichithwa kwizinto zokuthambisa ukwenza abafazi babe bahle ngoku andithethi into ngokuchasene noko ndiyibonisa nje ukuba kukudanyaza kwesibane esibomvu sokuba ixesha lisondele uba uyesu wathi ngokwakhe njengokuba kwakunjalo ngemihla kanowa kuya kuba njalo ekuzeni konyana womntu yabona yinto enye kwaye qaphela xa abantu beqala ukwanda abantu abaninzi iintombi zabantu zazintle baza oonyana bakathixo bajonga kuzo bazithathela abafazi ngoku ayisiyonto ethethwa ndim leyo ndiyifunda ebhayibhileni apho uyesu wathi kuthi masibuyele kwigenesis sithelekise le mihla kunye ukwanda kwabantu nobuhle babafazi ngoku ngumqondiso omkhulu lowo ngoku isiyalo sikayehova ivesi yesithathu wathi uyehova kwangoko emva kokuba kwenzekile oko khumbula ngumoya oyingcwele owabhala ibhayibhile kwaye uyesu wayexhotyiswe ngamandla ngenzaliseko yomoya oyingcwele waza wathetha kuphela ngomoya oyingcwele kwaye izibhalo zibhalwe ngomoya oyingcwele kwaye kwalowo wabhala igenesis isahluko sesithandathu wasixelela kumateyu isahluko sama24 ukuze sazi xa ixesha lisondela sibuyele emva kwigenesis isahluko sesithandathu sithelekise loo nto ukwanda kwabantu phezu komhlaba ukanti nangoko kukhola umdlalo ucwangciso apho ndize zonke izinto ziqhubela phambili bengayihoyi nokuyihoya uqhubela phambili nje kwinto enye ngokuba sikwixesha lesiphelo ke ngoko qaphela kwangoko kuya kubakho ixesha apho ithe abafazi baya kuba bahle kakhulu bebahle kakhulu kwaye siyayithelekisa loo nto noku siyiqondakalalisa ngoku bendijonge imifanekiso yakudala kakhulu ngexesha okhokho bethu ngexesha babenqumla amathafa andikhumbuli igama lalo mfazi kodwa igama lakhe lalisaziwa ukusuka eSan Francisco ukuya eBoston ngenxa yokuba wayengoyena mfazi umhlelizweni nguPearl White ndiyakholwa yayiligama lakhe elo weminyaka emininzi eyadlulayo wabulawa sisithandwa sakhe uScott Jackson kwaye ukuba ungawubona umfanekiso walo mfazi ngokuba wayelelona nenekazi lihlelizweni kunganzima nokuba umjonge angakhangeleka njengento yakudala apha phandle esitratweni uba ngokukhulu nawuphina umfazi onokumbamba nangaluphina uhlobo ofuna ngalo angamhle ngokuphindwe kathathu kunaye nawuphina umfazi namhlanje onokuthi umbambe esihlange esitrato yabona kukwanda ubuhle babafazi ukuze ke ndimangaliswe ukuba abafazi bethu bayakuqonda babe naso isizathu sokuba ndifune ukwenza eli khasethi lihambe ukuze kungafuneki ubeke okungako siyafuna ukuba nibe bahle kodwa sifuna ukuba nibe ngabemvelo asifuni ukuba nibe ngabenziweyo abanye babafazi bahle uba ungacinga ngokubathi ntluku isitya sokuhlambela umzuzwana ubahlambe bangakhangeleka ngokwahlukileyo ubanxibe njengobemelwe kunxiba kodwa bona abayenzi loo nto kwaye akunabaxelela ngokwahlukileyo kwaye siza kufika kuloo nto emva komzuzwana kodwa esi sibane esibomvu esidanyazayo kwaye khumbula xa abantu beqala ukwanda phezu komhlaba nabafazi bethe baba bahle yayiloo yure yayilelo xesha awathi wathi uyehova umoya wam akaye kulawula ebantwini ngonaphakathi uyabona ukuba iphina ingxaki uyabona ukuba isandla sikathixo umoya wam iintombi zabantu zazintle baze bazithathela abafazi kuzo waze wathi ngoko umoya wam akasaye kulawula ebantwini ndiyakuzibala iintsuku zakhe ngoku ivesi yesine kwakukho ingxilimbela ehlabathini ngaloo mihla kanjalo emveni koko xeshikweni oonyana bakathixo bangenayo kuzo iintombi zabantu okanye iintombi zabantu zabazalela abantwana aba babangamagorha ababekho kwasephakadeni amadoda adumileyo uyiqaphele ukuba ithethi into ngomtshato qaphela oonyana bakathixo bangena kuzo iintombi zabantu akukho nto ithetha ngamtshato kwaye ukuba uthatha isigriki esakuqala phaya elo gama lithetha lithi ndinalo libhaliwe phantsi apha kwindawo ethile inkosikazi bazithathela amakhosikazi kwivesi yesithathu bazithathela amakhosikazi kwisigriki ndilijongile ngale njikalanga belingathi bazithathela amakhosikazi lithe bazithathela abafazi hayi amakhosikazi ngoku ikhangele kweyakho i-emphatic dialogue ubone ukuba asiyonyani naleyo bazithathela abafazi hayi amakhosikazi bazithathela nje njengokuba babenjalo izithandwa ngokukhululekileyo njengokuba kunjalo namhlanje ngamanye amazwi babengabathanda nayo ngaloo mhla kanye njengokuba bengabo ngoku babehamba nangayiphina indlela ababefuna ngayo bathatha abo bafazi babenokubathabatha baze bathi oonyana bakathixo xa ngoku abaninzi babo bathi apha ezwe yayisingelo sezawayo njalo njalo naloo madoda nabafazi kodwa ukubonisa oko ukuba kuphosakele ngokupheleleyo ibhayibhile ayithethi naphina ngengelosi ezingamadoda okanye abafazi kwaye ngaphezulu akuzange kubekho umfazi ekwathetha ngayo ukuba wayeyingelosi ebhayibhileni akuzange ngoku ukuba ufuna isibhalo ngaloo nto umateyu isahlulanomenesibini ivesi yamashumi njalo njalo ungayifumana loo nto ngoko oko akukho nto enjengengelosi engumfazi naso isizathu sokuba umshumayeli ongumfazi ingelosi ngumthunywa kwaye ingelosi ingumthunywa kwaye akukho nto njalo kodwa uyabona bayitshintshile namhlanje njengoba injalo ngoko ngoku ndinezizathu ezithile zezembali ezibhalwe apha phantsi esifuna ukufikelela kuzo kwimizuzu embalwa qaphela abafazi balo mhla kwimihla kanowa inokuba kwakuthethwa ngabo kakhulu yabona oonyana bakathixo abakasete oonyana bakasete babona iintombi zikakhayeni ukuba zazintle kuba zazingcolile kwaye zaziintombi zikakhayeni xa oonyana bakathixo bazibonayo iintombi zabantu ukuba zazintle bazithathela abafazi kuzo oonyana bakathixo bawa kumgangatho wabo kunye nothixo baba ngabasukeli babafazi kwaye ukuba singomfanekiso wanamhlanje lowo andazi ukuba yintoni na yinyaniso leyo amadoda khangela nditsho kwiinkonzo zethu namhlanje khangela kuyo yonke into onqwenela ukuba kuyo yiqaphele naphi na kwakhangelwa ngaloo mini inokuba yayingabafazi abahle amadoda aba ngamakhoboka kubo itsho imbali ithi amadoda aba ngamakhoboka eneneni kubafazi ngokuba babe bahle kakhulu ade angamakhoboka benza ngeliphandle imifanekiso eqingqiweyo banqula wayecinga nje ngenene banqula inyama yabafazi negazi ngaloo mhla zezembali ezo wayethelekisa oko nanamhlanje kuyinto enye mzalwana wam amadoda eneneni akhonza abafazi ngoba kweli lethu ilizwe unkosikazi Kennedy kucingwa kabini ngaye kunento ayiyomongameli injalo loo nto waye kuba uhlala uthetha ngendoda uba inenkosikazi enomtsalane iba yiloo nto kuphela kwaye ngoku bathetha loo nto malunga nokuqhuba kubava besithi abafazi ngabona abaqhubi baqhuba ngokukhuselekileyo yimposiso leyo ngokuba iya kukuxelela ukuba kutheni na ubhili kunye nam sinqumla kwezizwe ezimanyeneyo siyibona ngokwethu imeko siyibeka imepho encinane kwimoto yethu iphetshanyana libhalwe ndoda nomfazi ukuze njalo umfazi senza imposiso sibeke uphawu kwicala lakhe nakuleyo yenziwe yindoda sibeke isinye kwicala layo waye kumakhulu amathathu ento esiyibiza ngokuba yibhubhu etsalwe apho endleleni kungamangaliswa kwakukho amakhulu amabini anamashumi asibhozo abafazi kumadoda alishumi elinethoba kodwa uyazi kungokuba abayifumani loo nto kwiinkundla zamapolisa ipolisa alinayo kuyibamba intombazana entle linye ewakeni ngokuqinisekileyo lithatha inombolo yemfonofono yayo kodwa alinakuyibamba kwaye kuyiloo ndlela kanye akumangalisi ukuba oko kubhalweyo kungayibonakalalisi loo nto yabona ngokuba amadoda namhlanje anjengokuba kwakunjalo ngemihla kanowa baqubuda kumfanekiso oqingiweyo wabafazi abahle umdlalo lono obethu inokwayayimine embi kanjani leyo yokunqula njengabo abantu abangabafazi bezivelisa ngendlela enomtsalane ngolo hlobo kwaye ukuba babengcono ngokuyenza loo nto kunoba benjalo ngoku ndiyavuya ukuba ndibe andizange ndiphile ngelo xesha yicinge nje loo nto indlela yokuba babesithi kuphela indlela babesithi ngabafazi babenokwenza kwayinto enye nale bayenza ngoku qaphela ibhayibhile ithe badla basela ngoko ngoko kwinto esesikweni ngokuqinisekileyo umtshato mawubekeke indoda indoda itshata umfazi yinto ebekekileyo leyo loo nto imiselwe nguthixo kodwa kwakufika kwelokuba indoda ithathe inkosikazi yenye indoda okanye ithathe umfazi othile oselula okanye umfazi othile kwaye ungenamsebenzi nokuba ngubani na aphule isifungo sakhe somtshato enze into ethile ephosakeleyo yinto esisonoleyo ekusweni kukathixo kwaye ibhayibhile ithetha ngokulukhuni kakhulu ngokuchasene naloo nto ngoku qaphela yayithetha loo nto umtshato uthixo wawumisela e-edeni kodwa ngokuqinisekileyo wakugxeka ukrexeza kwaye la madoda nabafazi ngaloo mhla bayidlula imithetho kathixo baze bawuthabathela kubo bayenza loo nto nakanjani na ngoku uthelekisa loo nto nanamhlanje ukhangele ukuba ufuna ukubona ukuba uloliwe usemgaqweni yicinge ngomzulu kakhulu loo nto ngoku njengokuba uyesu kristu ongena kuwa wawathethayo la mazwi yabona kwaye qaphela ibhayibhile ithe apha badla basela kakade nabafazi babo abahle Ngoku siyayiqonda ukuba injalo loo nto ukudla nokusela yiminye imithetho yendalo yobomi. Simele ukukwenza oko. Kodwa xa iloo nto kuphela isengqondweni yakho, namhlanje abantu basuke bangabarhwaphilizi nje benxila, abafazi basela kwizindlu zokudlela, kwaye ungena endaweni apho kukho ii-highballs nee-cocktails zinikwa abantu, abafazi basela ukugqitha amadoda. UYesu wathi njengoba kwakunjalo ngemihla kaNowa babesidla besela besendisa. Amanye amazwi babehlala nabafazi ngaphandle kokuba babe batshatile nabo. Kwaye namhlanje kuba imiselwe ngolona hlobo loo nto babe nabo orino uba wawunako ukutshata uze uphinde ukhawule umtshato uphinde utshate kwakhona loo nto yonke ngemini enye. Kodwa loo nto iphelwe lixesha kakhulu ngoku. Umyeni obizwa ngokuba nguye namakhosikazi bathawutha izitshixo ezahlukeneyo kuya kumagumbi kwezixeko zikhulu. Ngoku ndingumntu ohambayo ndisezixekweni kanti ndiyazi ukuba loo nto ukuba inyaniso ukuba umyeni uba namadinga akhe ize inkosikazi ibe nawayo. Yimvutyulela yokubola. Yade yavelisa iqela labathambileyo abanqenayo abangalunganga isizukulwana esiya esihogweni kwiminyaka embalwa edlulileyo. Khangela apho umntu afikelele khona emzimbeni wakhe. Khangela ukuba ufikelele phi na ngenxa yezinto azenzileyo. Inzululwazi ngokuthe gqolo izama ukwenza ukudla okungcono, ixube ingqolowa, ixube itumato, ixube inyama yenkomo. Ngeli thuba loo nto iye ngalunganga konke, iyababulala abantu kwaye abayiqondi loo nto. Kuba kwiminyaka embalwa elandelayo abasayi kuba yoo nto, baya kuba liqela nje legquba elingamabhetyebhetye. Kumashumi amahlanu eminyaka eyadlulayo imidlalo yebhola yayiqhubeka kanye ngale ndlela yenza ngayo ngoku, kwaye ongeva ngamntu wenzakalayo. Kodwa ngoku ibulala ishumi elinesibini okanye ngamabini ngonyaka. Ibhola iyakubetha indoda yona kho yiyo ukuba ingabamba ubomi bayo obukuyo. Ifana nempangele, uyayibetha ithambe kakhulu seyifile. Ngethuba uBob Fitzmons walwa noCobert, ndiyakholwa ukuba balwa ikhulu elinamashumi amabini anesihlanu lemijikelo ngenye injikalanga ngamancindi aze xa loo madoda enezithonga ezinjalo ezingalweni zawo ayenokuthabatha okubini okuphindwe kane kwii-intshi ezine, baze bakubethe oko kubini kuphindwe kane hayi ngenye into koko ngamancindi anamadyungudyungu. Babelala izandla zabo zifakwe kwiviniga ukwenza ukuba amancindi abo abe lukhuni. Kwaye umjikelo wawungeyo nto encinane yemizuzu emibini okanye emithathu yomjikelo njengoba sinawo namhlanje. Babengenazo ezintsiba zentaka zisongelwe kumanqindi abo, kwaye akukho mntu wakhe wabulawa. Baye babesilwa umjikelo yayikukuwiswa phantsi, kwakufanele uyiwise phantsi enye indoda. Kwaye balwa ikhulu elinamashumi amabini anesihlanu lokuwisana phantsi, babengamadoda. Kwaye namhlanje kunyanzelekile ukuba bawumise umdlalo wamanqindi. Ngoku kukho iintsiba ezithambileyo ezingalweni zabo nakumancindi abo, abanako nokulwa imijikelo emizuzu emibini okanye emithathu kungekho mntu ufileyo. Yintoni undonakele? Wenziwe ngeqela le andazi uba yintoni na, udaka oluthambileyo umqube wento endingayaziyo. Ngokuthi isizukulwana sonke sibe siyafa, ayizange itsho iBhayibhile ukuthi bayakuyabephelwa ngamandla belumka ngakumbi? Ngoba kolunye uhlanga lwabantu oluzayo kuza baya kuphila ngepilisi, uthabathe ipilisi kwidinara yakho. Asinto yimbi ligquba labancanca izigarethi besela iwhisky beqhuba iipati zokusela, iqela laboyiso eziziyobisi ababalulekileyo, abantwana abaselula esikolweni nobutsotsi. Akumangalisi unina uphaya phandle esitratweni esenza ngale ndlela akuqhuba ngayo. Loo nto iphosa umntwana kwakwinto enye. Abafazi abahle bayanda beqilwe esiziyoko. Oh bethu, yinto ebaluleke kanjani leyo kumhla esiphila kuwo? Bayenza njani le nto kungabaqhubeke basinde kuyo? Abangeke basinde kuyo. Benza ntoni? Kanye njengoba wenzile ngoko, bayenza impoxo imithetho kaThixo. UThixo wathi uze ungakrexezi, kodwa babonisa ukuba banokuyenza loo nto basinde beyenza. Bacinga ukuba bayokusinda beyenza, kodwa bangeke basinde. Mhlawumbi ubungamelwe kukuza uphulaphule oku. Nanjani na, uThixo wathi eli yakuba lixesha esiya kuthi sibane sibomvu sidanyaze ngalo uYesu watsho ngoku sesinjani isono abasenzayo besihleka isono amaxesha amaninzi oko kwaloo nto lebhayibhile ibiza ngokuba kuziphatha kakubi ihlabathi namhlanje liyibiza ngokuba sisidima xa ndithatha amantombazana aselula niwakhululise iimpahla zawo zisuke niwabeke phaya phandle enxibe iibhulukhwe ezimfutshane iibhulukhwe zabafazi nezinto ezinjalo niwahambise ehle ngesitrato waye bacinga ukuba loo nto sisidima ukuba intombazana ibe nokubonisa ngenyama yayo yobufazi ngeli thuba ibhayibhile ithi sisono eso ngokoyikekayo kodwa ihlabathi liyibiza ngokuba sisidima yabona bayenza imithetho kathixo kwaye ibandla lithetha into ngaloo nto lithuba lokuba kubekho umntu ovela egameni lokulungisa egameni likayesu kristu agxininise kule nto uba ngathuba lithile kuya kufuneka siphendule ngayo ngomhla womgwebo ngoku ivakala ngathi into engacacanga yakudala komnye umntu khangela emva kwiminyaka embalwa edluleyo ukhangele ukuba kuqhubeka ntoni nangoku uze ke uqikelele ukuba kuyawuba yintona kwixesha elizayo akukho kamva ngaphandle kokuza kwenkosi qaphela khangela abawafazi bangaphambi konogumbe kunye nokugabadela kukhulu kwanamhlanje khangela ukuba babe yintoni na khangela ukuba benza ntoni na unyana bakathixo khangela ukuba benza ntoni na namhlanje ndandihleli kwingqungquthela kungekudala kwithuba elidlulileyo kwaye yandaphula intliziyo ngokufutshane xa bonke wonke umntu wayekhangeleka ivuyela intetho yomfundisi othile owayemi eqongeni waye ndandihleli ekoneni kwaye kwakukho inenekazi eliselula elangenayo kwaye lalinxibe ngendlela embi kakhulu laze langena lahamba linqumla apha enkonzweni njengokuba ibhayibhile isitsho lizingqa njengokuba lalihamba kwaye wonke umshumayelo owayeseqongeni ndawonye nebandla wonke umntu wajika intloko yakhe ekhangela elandela le ntombazana ndaze ndacinga ngesivalo oonyana bakathixo bakhangela iintombi zabantu aboni abazani nathixo abafazi abahle ooko kuzikrazule iinkonzo ezininzi kuwususile wemka umoya kathixo baphela bakhangela kwiintombi zabantu ngoku khumbula uYesu Kristu ongenasono waxela ukuba ezi zinto ziya kuba yile ndlela ngalo mhla waze wathi xa nithe nazibona ezo zinto zisenzeka ngoko niyakwazi ukuba ixesha likufuphi ngoku akukho bantu baninzi abanokuyithetha loo nto baninzi abashumayeli abangenakuyithetha loo nto anganako ukuba uyathanda kodwa ukuba angenza njalo ibandla ngamkhubela ngaphandle yinyaniso kanye leyo kwanantsi into enye ukuba indoda ibizwe nguthixo iyakuhlala nala bhayibhile andikhathali noba uyakufanela ukuba yenze ntoni na ufuneka ukhumbule ukuba yona iyinyaniso waye inyaniso iyabopha kungenjalo ikhulule waye le yiloo nto kanye wayithethayo uYesu Kristu oonyana bakathixo bawa ngenxa yokumila kakuhle nobuso obuhle beentombi zabantu waye yiloo nto kanye esinayo namhlanje yinto enye kwakhona ngoku uthelekisa loo mhla ukwanda kwabantu abafazi besiya bebabahle oonyana bakathixo besiwa bezeka besendisa amatyala okwalana bephila elukrexezweni njalo njalo kuba utsho mzana uBrenham umzuzu nje andazi phulaphula mzalwana kanye phambi kokuba ube nento oyithethayo phulaphula oku uYesu Kristu watsho ukuthi lo ukhangela umfazi ukuze amkhanuke sele ekrexeze naye ngoko entliziyweni yakhe waye xa ubona xa indoda ihamba iphuma eofisini yayo iphuma enkonzweni iphuma endlwini yayo ingene esitratweni yintoni oyibonayo kukwanekwa kodwa kulo lonke icala kwenyama negazi labafazi iziqu ezilungisiweyo kwanobuso obuhle uhendwa yiloo nto awathi uthixo iyakwenzeka xa kusenzeka loo nto ngoko ixesha lisemnyanga njengokuba kwakunjalo ngemihla kanowa xa oonyana bakathixo babona iintombi zabantu baqala ukuzithathela abafazi yabona nantso ke ngoku ukhangela ndiyayifumanisa loo nto yinto enye namhlanje Sibona kwimbali ukuba kwaba ngokungako ukurhwebesha kokwazana kwendoda nomfazi. Bade oonyana bakaThixo bazenzela imifanekiso eqingqiweyo yabafazi. Leyo yeVenus nabanjalo, yabona? Bona bazenzela imifanekiso eqingqiweyo baqubuda kuyo. Xa uthi mzana uBranham, asinazo izinto ezinjengezo namhlanje, awungeke uyithelekise loo nto nalo mhla. Andiva ndikholwa ukuba kubi kakhulu kunoba kwakunjalo ngoko namhlanje. Yintoni esiyibonayo? iTV. Awunako nokuthabatha iphephandaba. Koko yonke into oyibonayo irhidwe ngabafazi. Abafazi abahle kwipakethe nganye ewhisky olinda ixesha benxibe ngokuveza umzimba kokuziphatha kakubi. TV umabona kude into yonke. Kukho umfazi othile onxibe ngokuvelisa umzimba, umfazi othile omhle. Kwaye sifumanisa ukuba kwintengiso yemidiza nakuyo yonke into onokukhangela kuyo uyakufumanisa ukuba ngumfazi othile onomtsalane. Awunako nokubona intengiso yeekawuzi zesilika ezinde ngaphandle kokuba ubone imilenze enciphileyo ihamba kuzo. Kwaye loo nto injalo, kodwa yintoni na? Kutheni na ukuba kube njalo? Ndikhumbula indoda endandiyisebenzela uChris Meissner apha phezulu ekoneni. Abaninzi kuni bayamkhumbula uChris Meissner. Inkosikazi yakhe uLillian igama layo yayingulili, ndiyacinga owakwaElinga. Wayengethuba yona kukho indoda eyezayo, wayeyintombazana entle. Yaze indoda ethile yafuna imvume kutata wakhe ngokuba ibeke ubuso bakhe, umfanekiso wakhe, ukumila kwakhe kwibhokisi yelekese. Waze lo mntu uthera mdala wasedamane wema ngeenyawo zakhe wathi, sisithuko eso kum ukubeka umfanekiso wentombi yam kwibhokisi yelekese ukuze usasazwe kwilizwe lonke. Kuyintoni namhlanje xa iibhodi zeendaba umabona kude yonke into oyibonayo kukuziphatha kakubi, ukukrwada, ukuveza umzimba kwabafazi abakhangeleka bengenathixo? Yinjalo loo nto. Yintoni na? Uloliwe, uloliwe omdala usemgaqweni wakhe ngoku. IBhayibhile yatsho iyakube isiza kwakufutshane nje, siyasiva isandi sakhe sithetha ngezinye izinto malunga noko. Kodwa khumbula esi sesinye isibane, sesinye sezibane ezidanyazayo phambi kwenu. Oh, siyayibona imo yesizwe, siyazibona iziphithiphithi zopolitiko, siyayibona imeko yobandla, sishumayela ngayo yonke loo nto. Kodwa le yinto entsha, yinto ethile engadumanga kakhulu uba kuthethwe ngayo, kodwa oko kumele ukwenziwe kuba kuye kwakho izwi elikhwazayo. Khumbula kwala mazwi ndiwathetha ngokuhlwanje ayakuhlangana nawe ngaphesheya emgwebeni, yabona? Xa ndabona lo mfazi ungekudala embonweni eyathi inkosi yandibonisa wona, ndambona esifa. Lo andilikhumbuli igama lalo mfazi, yena uMarilyn Monroe. Ndaye ndandingazange ndimbone, andiyi kwimifanekiso phanyaphanya. Kodwa ndayibona loo ntombazana kwaye yayinomtsalane, kwaye yayizama ukufikelela kwinto ethile, yayisifa, yayinokuhlasela kwentliziyo. Yaze inkosi yathi ngoku ungayithetha loo nto ufe kanye ngentsimbi yesine, akazibulelanga. Yathi kodwa ungathi ufe ngentsimbi yesine kuba yimizuzwana embalwa phambi kweyesine. Ndaye ndabona apho bayifumana khona. Ndaze ndaxela uBhili, ndaxela usapho abo babekunye nam ngaloo nto. Wathi kwiintsuku ezimbalwa emva koko yabe nguMarilyn Monroe owaswelekayo. Ngoku ngethuba ndandiseCanada ngenye imini, abantwana bam bahlala bendixelela ngaphesheya kwindawo ethile apho kwakukho inenekazi elalisinike indlu yalo lalinomabonwa kuyo. Baze bathi kuzawubakho umdlalo obizwa ngokuba umlambo wokungabuyi. Lo mlambo endiloba kuwo ngalo lonke ixesha. Kwaye uJohn Smith umhlobo wam nguye othabatha olo hambo lokujikeleza. Wathi benza ibhanyabhanya ngawo, baze bathi, tata mhlawumbi lam umzana uSmith ukuloo nkqubo ungathanda ukuyibona. Kulungile, ndatsho xa ndibuya eCanada ukuba ndithenda buya ngethuba ndiya kujonga. Ke lo mdlalo wafika ndawela ndaya kubona. Andandenza njalo yayingubani odlala kuwo ingenguye uMarilyn Monroe. Ngoku yayinguye lowo emva kokuba sewafa isithuba esingangonyaka nangaphezulu. Yayinguye lowo enxibe ngolo hlobo oluveza umzimba. Ndalilapho izwi lakhe esadlala, kwaye liyakuba lapho iminyaka eminyaka kuloo ntambo yoshicilelo lukazibuthe. Ngokuba loo ntambo yoshicilelo ibambe isenzo sakhe, ngoko kuba angakhangela ekuloo ndawo akuyo ngokuhlwanje, ndiyathemba ukuba usindisiwe. Kodwa andazi kukuthixo oko. Kodwa ukuba angakhangela emva akangeze ayikhanyele loo nto. Akanoyikhanyela le nto ngokuba sinayo. Ukangakanani ukuba ngaphezulu uba uThixo abe ubambe yonke intshukumo, sonke isenzo kwintambo yoshicilelo eyakhe eyona inkulu yongameleyo eyakubakho. Asinakuphuma kuyo iphaya kanye. Kwaye khumbula ukuba bekukho umboko olapha kanye kule ndawo ukuyo lo uze ube usasaza ngoku kwihlabathi, abantu abasehlabathini jikelele bangaliva izwi lam phambi kokuba libe lidlule kule pulpiti lezakuni oko ke bubuchwepheshe bezombane behlabathi kwaye uyazi ilizwi alifi alinakuze life inzululwazi ibanga oko amashumi-abini eminyaka ukuba bangaqhubekela phambili njengokuba besenza ngoku baya kuba nako ukuchola ngokukuko ilizwi likayesu kristu ngethuba ayephezu komhlaba kumashumi-abini eminyaka ukusuka ngoku ngokuba kunjengokujula ingqalutye equleni amazwe amancinane angathi ekugqibeleni angabonakali kuwe kodwa inzululwazi ibanga ukuba abuyela emva kunxweme olunye ngaphaya kolwandle ukuya kolunye aze abuyele emva aphinde kwakhona kwaye akafi kwaye ngokunjalo amazwi owathethayo akapheli ayakuhlangana nawe ngomhla umgwebo aze akugwebe okanye akusindise kwaye awunakuze ube nako ukubaleka nalinye kuwo esiyaqonda ngokukhulu ukuba kungena kanye kweli gumbi ngoku imifanekiso yabantu ukuba ukholwa yiloo nto ovulela umabonakude kwaye kukho amazwi abantu kodwa izivo zethu azinakuwabamba ngoku banesikhululo sokuthumela ipali enozibuthe okanye ityubi okanye into ethile eglasi ebamba loo mazwi waveliswe kwakhona engoku inye into eyiyo ibhayibhile yile ilizwi likayesu kristu awalithethayo kwaye wona ineneni ayaphila kanye njengaloo naliphina ilizwi elikhoyo ehlabathini ngokuthiwa nje ngoku ukuba intliziyo yakho icociwe ngegazi likayesu kristu yaza esi sixhobo sokwamkela oko kuvela kwisixhobo sokuthumela yena isenguye izolo namhlana ngonaphakade kwaye wenza kwa ezo zinto wazenzayo kuba ilizwi lakhe alinakufa wona aphila ngonaphakade abamelwanga kuxhabatha isixhobo esithile okanye kumashumi-abini eminyaka ukusukela ngoku silamkela khona ngoku ngoku nantso ke ukuphila kulo mhla mkhulu siphila kuwo futshani nokuza konyana womntu zibe izibane zidanyaza kuyo yonke indawo zokuza kwakhe sibona kwezombuso sibona enkonzweni sibona kwixesha sibona kuyo yonke indawo esijonga kuyo sibona ilanga ukuba likhangeleki njengokuba lalikade linjalo ihlabathi alikho ndaweni yalo bandixelela ukuba khona ngoku kwipali yasemantla ngaphakathi phaya ukuba ulwandle luthe ndiyalibala ukuba kwangakanani na lwaba nzulu kunoko lwalikade lunjalo kwigophe iperini wawunokunqumla kulo ngoku lizinyawo ezininzininzi kwigophe iperini kuba ihlabathi liyadumba embindini luyaludibeka apha ngaphandle kwindawo eyayinzulu luze luye lisiba nzulu apha phezulu kwindawo elalikade lidibekile kuyo ihlabathi ngokupheleleyo alikho kwimo elalikuyo liyagxadazela liyashukuma yonke indalo iyanikezela nayo yonke into esinokuyibona engoku ngokuhlwanje sifumanisa ukuba kwayindalo ngokwayo iyavelisa kuluntu umqondiso wokuza kwakhe kuba oonyana bakathixo neentombi zabantu baba bahle nendlela abathi bazithathela ngayo abafazi yenjani iyure esiphila kuyo owu bethu nendlela ekwakuyiyo ngaloo mhla ngoko sibona kwezembali ngale nto inkulu yothusayo yamadoda enqula abafazi kwaye sifumanisa ukuba namhlanje eli lihlabathi lomfazi ndandiseswitzerland kungekudala kwithuba elidlulileyo kwaye ndandithetha no ngoku kungekho ngokuchasana nabafazi abangamakristu hayi mhlekazi bangamatye anqabileyo ndithetha ngababaleka ehlabathini kwakukho inenekazi likhwele kunye nam umzana ujackle blue nomhlobo wakhe uyintombazana awayephuma naye yindoda emalunga nobudala bam ngokusondeleyo akazange etshate ulisoka elidala wayephumeke nenenekazi elithile eliselula yaza enye amantombazana alapho yaze yathi mzana ubranham uxelele ngemelika siyaqonda ukuba abafazi ngaphesheya phaya lihlabathi labafazi phaya ngaphesheya ngokuqinisekileyo ndathi injalo loo nto wathi oko ndahlala ndifuna ukuya ndaza ndaqalisa ukumcacisela wathi intoni ndathi ewe oko kwatshintsha imbono yakhe khona ngoko ke watsho ungaphila ubomi bobukristu njani kwindawo enjengaleyo ngoko icinge nje xa ndaya kungena erome ndiphaya ezantsi esen angelo umangcwaba ngaphantsi komhlaba yayinto eyothusayo ndathi nakuphuma kwihotele yam ndehla ndaya kutsho kuloo ndawo ibizwa ngokuba i-three coins ine-fountain ngabafazi esitratweni nendlela yokuziphatha kakubi abafazi baphuma bakucele ukuba ubakhuphe zonke iintlobo zobukhulu neendidi zonke kwaye ndiyalibala ukuba bangaphi nabeza kubhili nam nomzana ubaxter ngaphambi koba sibe saya kufika ezantsi ekuquleni kunye namadoda akwa-TWA awayesibonisa isijikelezisi ndathi ngaba abafazi bamele ukuphila kanjeya bathi hayi ngethuba amajoni angaphesha ayelapha bayiqhela le nto ke ngoku banawo umsebenzi kodwa basaqhubela phambili kodwa nakwindawo enjengaleyo ndathi ndakuya kufika kwindawo isenenjelo umbhalo ophakamileyo omkhulu apho ophuma kwiVatican wawusithi isaziso kubafazi basemelika, ncedani ninxibe impahla ngaphambi kokuba ningene ninike imbeko kwabafileyo. Ndabona intombazane yommelika eParis apho kukho eneneni ezinye zeefashoni zethu zazidla ngokuphuma eParis. Kodwa laa ntombazane inxibe ngokuziphatha kakubi kangako ikunye noyise nonini ngoku de amajoni awayesebenza phaa phandle azilahle ipeki nemihlakulo abaleke enyukeyo apho akhangele kuloo ndibono ukuze ajonge le ntombazane yommelika idlula. Sithi abamisela isantya sefashoni apho kwakwade iParis, kodwa ngoku beza apha uza kufumana ubukrwada ukungcola okuphantsi kwaye esizwe apho imvuselelo ibisandula ukudlula yokubhaptizwa nomoya oyingcwele nenkosi uyesu ethandekayo ibonisa imiqondiso yayo nemangaliso yenceba ithetha njengoba kwakunjalo ngemihlakano nezibane zidanyaza usuka kwelinye icala ukuya kwelinye. UThixo onokuvusa ufuneyo kukhuko lwakhe, uThixo onokuphilisa abagulayo, uThixo onokuxela izinto ngaphambi kokuba zenzeke aze azenze zigqibelele ngokupheleleyo lonke ixesha ngaphandle kokusilela. Waye ungashumayela kubafazi bakuthi emelika kwaye baya besibababi njalo ngonyaka. EBombay ndithetha eDurban eSouth Africa apho kwakukho amakhulu amabini amawaka abantu belo belapho phandle enkonzweni ngethuba lomangaliso omkhulu awathi uThixo awenza. Waye ndabona amashumi amathathu amawaka abantu belozwe abambatha ingubo abafazi bemi apho neeintshi ezine zelilaphu elinentsimbi kuphela ndijinga ngaphambili ukuhla abe amadoda enganxibanga mpahla ililaphu eliziintshi ezine behamba ze ingubo abalala phezu kwayo ilufele lwebhokhwe unikelwa lona kubo xa bekubudala obuthile baze ke bahlale kuloo nto balale kuloo nto bazisongele ngaloo nto bafe bangcwatywe bekuyo ebuhlanti kwindawo ethile. Waye ndababona abafazi besezemva kangako ngokude umfazi abeleke ehleli kumashumi abi neenyawo ukusuka kum akazange aye esibhedlele. Bona babe nomnye umfazi bamncedisa apho umzuzu waze wathi malunga nemizuzu yemihlanu kwabe sekuphele konke. Waluthabatha usana olubambela esifubeni ukuze luncance esemva olo hlobo. Kodwa bathi babona amandla kaThixo onamandla onke esihla phezu kwenkwenkwe eyixhwaleke kangako ingekho nasezingqondweni zayo yaze yaphakama yema isengqondweni ephilileyo idumisa uThixo. Amashumi amathathu amawaka abantu belozwe abavatha ingubo bamkela uYesu Kristu njengomsindisi wabo. Kwenzeka ntoni? Niyakhumbula loo nto ingaphezulu kalishumi kunomhla wePentekoste amashumi amathathu amawaka kwaye akukho mntu ngabakhangela abo bafazi ngawam amehlo xa bawayemhlabeni besaphula izithixo zabo benikela ubomi babo kuYesu Kristu babengazi ngeliphandle bengazange balive igama lakhe abaninzi babo. Kodwa bathi bakuwa ngamadolo abo ndaze ndababuza kwabenyanisileyo nangaloo nto benyanisekile ze baphula izithixo zabo bazaphula izithixo zabo baze bathi bakuwa ngamadolo banikele ubomi babo kuKristu ngethuba ndandibathandazela ze baphakame kwakhona. Kwaye abo bafazi babenokuma iingalo zabo zijinga bengazi ukuba babeze bathi nje ukuba ubomi bukaKristu buchukumise ubomi babo ngababona abafazi besonga iingalo zabo bemka phambi kwamadoda. Aye uba ukuthukumisa kukayesu kristu kuyakwenza loo nto kwasemzini ohambatha ingubo kumele ukwenza ntoni isizwe esayivayo ivangeli isithuba samakhulu eminyaka? Nako apho sikhoyo ngoku ndayibona loo nto, loo nto asiyonto uyathethwa ngomnye umntu, ndayibona loo nto. Uyabona uyamangalisa ke ngoko uba sizibize ngokuba singamakristu uze kuthi nyaka ngamnye sikhulule ngokuthe chatha. Kwaye amabandla abonakala ngathi akayikhathalelanga loo nto. Iinkqubo ze-TV zenza inyama yabafazi negazi abazozithixo abazozithixokazi kodwa oko kubeka imelika ngokuchanekileyo kulungelelwano lokuzalisekisa isibhalo. Inani lemelika lishumi elinesithathu umfanekiso oqingiwe wemelika ngumfazi njalo ukwimali yethu ukuyo yonke into. Kwaye ngoku ngokuqinisekileyo uza kwixesha apho siya kuba nesithixoka sasemelika kananjalo asikudanga kakhulu ungawubona umbhalo useludongeni. Oh, siza kwenza ntoni? Awunako nokuhamba esitratweni ufumanise ukhangele phandle esitratweni uqale ukuhla idolophu uze ubone nje ukwaneka kwabafazi indlela abathi bazenze ngayo ngempahla kuloo nto ngokunyanisekileyo umfazi umele ukuba abe nentloni ngokuma kwigumbi lakhe lokunxibelelo olo hlobo. ukuhamba phandle esitratweni eziqinise kangako enento encinane yempahla inxibileyo aze baze babe phandle kumanxweme okuquba benxibe izinto ezincinane zangaphantsi iibhikini okanye nokuba ndizibiza njani na bezinxibile nezinto ezinjalo babe bengazi ukuba kubo kukho umoya wokungcola abaninzi babo becula ezikwayaleni yiloo nto awathi uyesu iyakwenzeka inyama yabafazi bayinyama negazi abazozithixo okwam ukubona uthixo andixolele ukuba ndiyaphosisa ukuthengiswa ezixa kwabazihluba impahla kunganzima ukuba uyigxeke indoda ukuba ayingomkristu koko ingawa iwe de yabona ayikhange ibe nakuzibamba iyamangalisa ukuba kungabikho kudlwengula okungaphezulu okuqhubekayo ngokuba ukuninzi kwabo abafazi banetyala ngako kodwa ukuba bekungenjalo ubunokuwagxeka njani amadoda eka igxeke apho igxeke lilela khona umfazi uthi ngoku umzalwana ubranham ndiziphethe kakuhle kanye njengokuba ndi akho mathandabuzo ngaloo nto kodwa dade wethu uyazi ukuba uya kuphendula ngomhla umgwebo ngenxa yokuqeqeza xa uzijula phaya phandle aze amadoda akhangele kuwe wathi okhangela umntu oyinkazana amkhanuke usele emqeqeze naye entliziyweni yakhe kwaye umele ukukuphendula ngenxa yoko kwaye mhlawumbi awukhange usenze isenzo kodwa ukuba uvumela usathana ukuba afake umoya kuwe ngeli thuba indalo ngokwaye imele ukukufundisa ukuba loo nto ayilunganga ngaphandle komoya kathixo imvelo ngokwaye imele kukuyenza loo nto ikufundise oko ukuba akulunganga ndixela kwangaphambili okokuba kwakutshanje bayakuvela nenye izinto iyakuba ligqabu lomkhiwane nje kwakhona ndakuxela kwangaphambili oko kumashumi-amathathu eminyaka eyadlulayo yabona isithuko esithile kwibhayibhile yabona bayakuyenza loo nto ukuzihluba kwasekuhleni ngoku usathana wenza into enye koonyana bakathixo namhlanje kwaye loo nto injalo khangela amashishini ethu uninzi lwamashishini ethu alawulwa ngabafazi amaninzi awo injalo loo nto khangela kwiinkonzo zethu khangela kwisizwe sethu indlela oonyana bakathixo abakude ngayo phantsi kwimifanekiso eqingiweyo yezinto aba bafazi ngeli thuba bangawo kum bayinto engaphaya amayikwazi asesihlangalaleni yinto embi neyoyikekayo leyo ukuba ithethwe kodwa yinyaniso yihambaze ndiyazi ukuba abantu bayaweva lamakhasethi nezinto bayakuthetha ezinto kodwa ungayenza njani loo nto ukuba uzivelisa ngolo hlobo aze amadoda akujonge njengokuba uyesu wathi sele ekrexezile kunye nawo ukuze xa loo ndoda imele kuphendulela ukrexeza ngubani oyenzayo loo nto lityala likabani elo ngumfazi lo wazihlubayo ngolo hlobo wazivelisa okanye wazimisa phambi kwaloo moni injalo loo nto ngumqondiso wantoni lixesha lesiphelo isibane esibomvu ubumama baphukile izizwe ziyaphuka ngokuba ufuna ukubona apho uyesu wakuthetha khona oko funda kumateyu isahluko sesihlanu vesi yamashumi anesibhozo kulapho yayikho ubomi bomfazi bubo obubenze baqinga ukuwa phezu kwaloo nto amandla okwazana kwendoda nomfazi aba lubhukuqo ukuba ufuna ukufundisisa emva nazi izizwe endiye ndafunisisa emva ukuwa kwazo ezinye yayiyijiphethe neasiriya irome nezinye ezininzi zawuwa ngenxa yabafazi qaphela akukho nto uthixo anokuyinika indoda ngaphandle kosindiso ingcono kunomfazi olungileyo akukho ndoda inokumthuthuzela akukho mntu unokuthuthuzela umntu xa idiniwe abanakanela nguye ngabanina njengoba umntu esanela inkosikazi yakhe kwaye lithamsanqa elinjani kwiimbazalwana ukuthi xa unenkosikazi elungileyo engcwele hamba kakuhle eziphethe kakuhle uze ungene xa udiniwe uphelile uhlale phantsi ize incokole nawe ingenza ungaphezulu kunye nawe kunaye nabanina ongomnye lilitye elinqabileyo ingukumkanikazi kodwa khumbula umfazi wenzelwa indoda hayi indoda ngenxa yomfazi ubume bokugqibela obadalwayo wathi uthi kwabudala yayiyindoda umfazi yimveliso ephuma endodeni kwaye yena wenziwa ngenxa yendoda hayi indoda yenzelwe umfazi bayijijile bayijika loo nto kwaye amadoda awa kwimifanekiso eqingqiweyo yabafazi yayiloo nto kanye yaqala okokuqalekeni yiloo nto eyenzeka ekuqalekeni ngethuba unyana kathixo uadam wayengena kuza hendwe ukuze enze ukuphosakeleyo usathana wangena emntwini obizwa ngokuba inyoka owayefana nendoda kwaye nako apho yaqala khona uefa waphuma ngapha yakweli zwi likathixo yaze loo nto yadala yonke intliziyo ebuhlungu yonke iyadi yamangcwaba sonke isono sakhe senziwa saqala kanye apho yiyo le kwakhona yintoni abafazi yayingunobangela wokuwa kokuqala kwaye abafazi bayaligqibezela ixesha nguye owakuqalayo nguye okugqibezelayo akumangalisi ukuba ibhayibhile yathi abo babaleke basinda izilondo baya kuba nobuqaqawule ebusweni benkosi xa uisaya isahluko sesihlanu ethetha malunga nokuziphatha kakubi kwabafazi ukuba kuya kuba yintoni nangemihla yokugqibela nokuba kuyabakho ezingako iimpahla abaya kuba nazo nendlela abayakuthi ngayo inwele zabo bazilungise nayo yonke into lolo hlobo ibhayibhile yathetha ngaloo nto uisaya isahluko sesihlanu uya kuhamba ngezihlanku ezinezithende eziphakamileyo ezibhija inyawo njengokuba ihamba kwaye uya kuzithoba iikawusi zakhe ezinde nezinto aya kuzenza nokumiselwa kwezinto okuninzi okuguqukayo okunxiba nezinto ezilolo hlobo waze wathi konke oko kuya kususwa kuye kwaye uya kuhlala anuke kokuziphatha kubi waze wathi nditsho abafazi abasixenxe bayakubambela ndodeninye bathi siyakwenza wethu umsebenzi masithabathe nje igama lakho uze ususe ihlazo lethu kodwa wathi uya kuba nobuqaqawulo obunjani elo sebe liyakuphepha zonke izinto uya kuba bungcwele enkosini ngaloo mini xa uya kuthi abenene abafazi abazelwe ngokutsha bayazi indawo yabo nangona beyakuhlekwa babizwe ngokuba bangabaphambeneyo nabefashoni yakudala nayo yonke into kodwa yenza njengomfazi njengenenekazi ma njengomfazi nxiba njengomfazi thetha njengomfazi phila njengenenekazi kanye phakathi kwaloo nto ewe amen amen othetha ukuthi makube njalo ngusakoyika okwakwenzakalisi kulungile ilizwi eli likayesu lathi oko kuyakwenzeka oko kwaneka kukhulu kwakhona wathi ngemihla kalothe ukuba ufuna ukusiphawula eso sibhalo sikuluka isahluko sesi-8:28 wathi babesidla besela bathenga bathengisa ngokuqhelekileyo zizinto ezifanelekileyo ezi kodwa khangela kwaye bangena kuzo kodwa babeka konke yonke ingqondo yabo kuloo nto kwaye ngemihla kalothe abafazi babephantsi ngolona hlobo ekuziphatheni kwabo bade abasetyenziswa njengabafazi abamele ukusetyenziswa kodwa bagqwethwa bade bona yayinto ephantsi kakhulu ukuba abafazi babephantsi ngolo hlobo wona amadoda ahlala namadoda ukugqwethwa kokwemvelo kusuka kumalungu obuni ayiguqula indawo yawo ngokuba abafazi babalula kakhulu kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo bendiphaa phesha ethusan ndayokufuna ilofu yesonka kwaye kukho inkwenkwe ihleli apho namakhwenkwe amancinane esemotweni enyangena yathenga iphakathi yesigarete indoda endala engwevu yakhangela phantsi yathi zezingabanezigarete zezingamam wakho yathi hayi zezala nkwenkwe yathi ingaba indala kangangokuba ibe zezayo yathi eyo mhlekazi yakhangela ngemva ngolo hlobo ndandibi ndiphethe ilofu yesonka nebhekile yobisi ndikhangele yaze yemka yathi lungile yaze yamnika yakhangela kum kwakhona yathi ndiyayithandabuza loo nto ndathi ayinakwandala ngokwaneleyo ukuze yenze loo nto ise ayindalanga ngokwaneleyo nakuphina ubudala yathi ndiyakuvumelana nawe yathi ingaba usokoliswa kukuzama ukuziyeka ndathi andizange ndiziqalise ndathi andizange ndikuqalise ndathi abazali bam babetshaya babesebenzisa icuba kodwa inkosi thixo yandigcina ekwenzeni loo nto waguqa wajonga kum ngokumangaliswa okuthile waze wathi ke ndicinga ukuba lihlazo elibolileyo namhlanje ukuba indlela yathi kwakukade sasibabeka kwindawo ebalulekileyo abafazi yathi sasimhlonipha mfazi sasithula umnqwazi yethu xa ekho sasihla ngezitrato aze amanene ave umntu othile esenza intetho ngomfazi othile babemqhwaba awe phantsi yabona yaze yathi babehlonipha abafazi kodwa yathi mhlekazi abafazi bazitsalele irhola yathi ngoku abaphakami babedla ngokuphakama kwinqwelo yasesitratweni inenekazi liphakame yonke indoda yayisothula umnqwazi wayo ilihlalise phantsi yathi ngoku kukutyhalwa kwesihlwele yathi bazitsale irhola kwaye inyaniso leyo amngxuma umtyholi wehollywood phaa ngaphesha uvelise loo nto komabona kude nolilinda ixesha yade yonke loo nto yayinto kankulu kakhulu yembiza yokungcola injalo loo nto Yes, Balondo, I want to make a test. God, I into a nyanis.
It's the word of the Lord and also a warning sign.
It is the word of the Lord. No, I'm going to say, I want to press you up for questions. What abo basibonile izinto zisenzeka abasayi kudlula baphele zide zonke izinto zizaliseke wathi kokubini amazulu nomhlaba ayavula kodwa ilizwi lami alisayi kudlula sisilumkiso isibane sibomvu siyadanyaza lisa umdiyadiya sikwixesha lesiphelo yayibona imiqondiso yenkosi uyesu yokuphilisa abagulayo uvusa abafileyo ukhutshwa kwemimoya engcolileyo yababona abantu benziwe ingcwele bengcwele ngomoya oyingcwele sibona ubomi butshintshwa sibona imiqondiso emikhulu sibona imiqondiso inqaba esibhakabhakeni injengezinto ezibhabhayo ezingaziwayo yipentagon abantu abaninzi bayifaka kumabona kude beyibhala abayazi into mabayicinge ngayo zonke iintlobo zemiqondiso efihlakeleyo inkosi uyesu yeza isihla kwimoya entsika yomlilo yenza ukuba umfanekiso wayo uthatyathwe uphila phakathi kwethu uqondakalisa ukuba yena nguye izolo sizibona zonke izinto zisenzeka sibona ukubanda kwebandla sibona ihlelo likhula xani ubona umthi womkhiwane yonke eminye imithi ivelisa amagqabi amajuda ayibuyela umthi womkhiwane amajuda ayibuyela kwisizwe sawo ilizwe elilelawo siyawubona amapresbitali amawisile amabhaptisi amaluthere abakwamoya onke amabandla avelisa amagqabi awo imvuselelo bathi zilungiseleleni lixesha elo asibona oku kusenzeka kungoko xa uthixo elungisela ukubiza umnyulo wakhe ngoko xa wena omnye umqondiso wathi xa nithe nabona abafazi besiya bebahle ngokukhulu xa nibona unyana bakathixo bezithathela abafazi bezithathela abafazi besenza oku okuya okunye nokunye wathi yazini ukuba ngolowo umqondiso naku ke ngoku into enye ebendiyibhale phantsi khumbulani iintombi ezimbini zikalothe ewe siyayikhumbula loo nto ezantsi esixekweni sasesodom uyesu wathi apha kuluka isahluko sishumene esixhenxe njengokuba kwakunjalo ngemihla yesodom khumbula ukuba amadoda abasebenzisa ngokungekuko abafazi ngendlela yokokude isenzo semvelo sobomi sasingasanqweneleki kwaye oku yoyikeka ukuthetha oku eqongeni kodwa oku ukuba kwakhe kwakho inyaniso imele ukukuphuma apha kwaye kubi kakhulu namhlanje ngokude kubekho amashumi amawaka aphindwe ngamashumi amawaka abo besanda kuyo yonke indawo ukugwedwa ubusodom kanye njengoba kwakunjalo ngaloo mhla ngokuba ukusetyenziswa kokwemvelo kobomi bomntu ukuze azivelise kwakhona phezu komhlaba ukuphethwe ngendlela engeyiyo kangako kwaze kwaqhutyekwa naloo nto ngale ndlela kwenziwe ngayo wade umnqweno waloo nto wabe uyasilela ngokukhawuleza ndizawuthi kwisithuba seminye iminyaka elishumi okanye ishumi elinesihlanu uya kube udlule ngokufutshane ngendlela ekwanda ngayo ubomi iintetho ezinkulu ndinento ethile evela uEdgar Hoover malunga noko kodwa ndazi bendicinga ukuba ndinayo ilapha kodwa ndinayo into ayithethayo malunga naloo nto kwaye ngoku siyazifumanisa ezi zinto ow bethu uyuda kule ncwadi incinane inkulu ndibiza ngolo hlobo umkolo wesixhenxe masiyifunde nje ndifuna ukufunda oku uyuda kweyesixhenxe le incwadi yokugqibela phambi kwencwadi yezityhilelo ndiyibhale phantsi apha uyuda isixhenxe umqolo wesixhenxe amadoda nabafazi ezisa izifungo zawo zomtshato ezaphula elandela nyama yimbi phulaphula njengokuba isodom negomora nayo imize ngakuwe yenza kakhulu umbulo ngolo hlobo ngohlobo olufana nazo ezo imka ilandela nyama yimbi yabona o umbulo ilandela nyama yimbi ibekwe ekuhleni ukuba ibe ngumqondiso iviswa ubetho lomlilo ongunaphakade oko kuthetha ukutshatyalaliswa ngokupheleleyo kwaloo nto apha ungekudala kwithuba elidluleyo elos angeles ndandilindile okanye ndiphandle kwimihlaba yenkampu ndandikhwele endleleni laze inenekazi elincinane intombazana entle entle kakhulu yayihamba inyuka ngendlela ndaze ndacinga inokuba iya kumboniso othile yayineempahla ezithile zasemideni zimalunga nje nesithandathu okanye isibhozo se-intshi ngokubanzi apha ngaphambili kuyo nento encinane yezintathu okanye ezine nje yefrinji jinga zaye ziphezulu apha kumzimba wayo indawana encinane ngokungathi nje ungavala yonke indawana yayo ngenqindi lakho ijinga kuye ngale ndlela ithwele umnqwazi wabalusi nezihlangu ezikhulu ezine-tessels Yayini umtsalane kakhulu. Ndabona ukubana uphina umfana nganyathela iziphoboshi ngokukhawuleza na yonke into ukuze ayimise ihamba izibhija endleleni. Waye ndandilungisela ukujika ndiye kwithafa lenkampi ndenyuka ndaye kwithafa lenkampi. Ndaqala ukujika ukubuyela emva ndacinga ukuba ndiza kuma ndithi, nenekazi eliselula, ndinqwenela ukuthetha nawe egameni lenkosi yethu uYesu Kristu. Nangona uyintombazana entle akho mathandabuzo ngaloo nto, nangona unokumila kunokuthi eneneni wena ufuna ukuva iziqhoboshi zitswini, ingaba uyayiqaphela eyokuba lowo moya ukwenza ukuba wenze loo nto uya kukuqhubela kwisihoko somtyholi apho uya kuhlupheka khona wonke amaphakathi ayakuza? Ingaba uyaqonda ukuba obo buhle umzinjana umile kakuhle uze umise izidlele neenwele nezinto ezinjalo imilebe ebomvu? Mhlawumbi kwezilandela iinyanga ezintandathu impethu ziya kube zirhubuluza ziphuma zingena kulo mzimba umile kakuhle apha phantsi eluthulini, ukuze loo mphefumlo uhlala ngaphakathi apho namhlanje ube kwintuthumbo yomtyholi. Yaze into ethile yandinqanda ngokungathi uThixo uthi uba uyayenza loo nto bayakuvalela ngaphaya ejele. Yabona nantso ke, ndaze ndabona uBhili ephuma ehamba yayilixesha lokuba ndize ndabeva becula ukholwa kuphela. Oh bethu, bangathini abantu ukuthakathwa kwinto enjengaleyo kungokuba abalihloniphi ilizwi likaThixo? Kwaye enye into, ngabefundisi abasemva kweqonga abazibanda kanye nale mibutho abafunda le nto baze bayazi baze balelwe ukuba bathethe into ngayo bakuqhuba limke ibandla labo kubo ngoko. Kwaye amabandla afuna amalungu kodwa uThixo ufuna iingcwele ezizelwe ngokutsha zikaThixo ophilileyo eziya kukhazimla ngokweenkwenkwezi. UThixo makasincede ukuba sinyaniseke sithethe inyaniso loo nto uYesu Kristu wayithethayo, kodwa leyo yile mini siphila kuyo. Yiloo miqondiso wathi uYesu iya kubakho kwaye siyayibona apha phambi kwethu kanye. Khangela ngoku kwaye uYuda esahluko sesixhenxe kwakhona iSodom neGomora. Oh bethu, yinto eyoyikeka kanjani! Babengatshatanga nabafazi belandela nyama yimbi. Indoda etshatileyo nenkosikazi yayo abasebabinanga abanye. Indoda eyakubaleka ilandela mfazi wumbi ngokuzenzekela iyazahlula enkosikazini yayo. Kwaye umfazi obaleka nenye indoda ufile kwakhe umyeni, uyikhanyele yakhe inyama uzisike wemka kuyo. Indlalo loo nto ngomhla umgwebo kuya kunyanzeleka baphendule ngaloo nto. Kodwa namhlanje abafuni ukuva umyalezo onjalo, abantu abafuni ukuyiva loo nto, bafuna ukunyundazwa ezindlebeni zabo. Kanye laa nto umoya oyingcwele wandixela yona ngalaa mhlanje ndinqika isoyi phaya wandixela ukuba ndivakalise elizwi ndingisa ukwenjenjalo ngamathuba alungileyo naxakekileyo, kuba kuya kubakho ixesha abangayikuyinyamezela ngalo imfundiso ephilileyo. Bayakusuka kweenkaniko zabo bazifumbele abafundisi bebaba iindlebe babeya kuzisonga zimke iindlebe kuyo inyaniso baphamkele ke kuzo intsonga. Wathi xa ukushiyile lo mbono uze ufunde uTimoti wesibini isine, wathi ungalibali uTimoti wesibini isine. Waze wathi wakundishiya lo mbono ndimiphaya kanye kwistrato sesixhenxe yinkwenkwe neshumi elinethoba leminyaka ndimi apho. Ilizwi likaThixo lathetha nam ndisegumbini waze wathi uTimoti wesibini isine. Yiloo nto kanye ekujike kwayiyo. Yabona, uya kufika ixesha abangayi kuyinyamezela imfundiso ephilileyo. Abantu bafuna into ethile, abantu bakwamoya bafuna into ethile enokuba mbambazela imiqolo ibayeke baphile ngendlela abafuna ukuphila ngayo. Baze babe nokudlala ipiano ngamashumi amane ngokukhawuleza ngomzuzwana baqhume benyuke besihla bexhentsa ngakuyo. Baze abafazi baqhube ngendlela abafuna ngayo namadoda ibe kwayiloo ndlela. Amapresbyteri, amawisile, amaluteri namabhaptisti baninzi abantu banyanisekileyo kuyo yonke loo mibutho. Inyaniso kanye loo nto, kodwa loo nkqubo ibabophelele phantsi kangako kangangokuba bade bacinge ukuba okoko nje bengaloo malungu aloo nkonzo igama labo likwezoncwadi basingise ezulwini. Igama lisencwadini emhlabeni apha alithethi nakangaka kuThixo. Igama lakho lumele kukubhalwa kwincwadi yobomi yemvana negazi likaYesu Kristu ukuze wazi ukuba izono zakho zixolelwe. Injalo loo nto. Kodwa xa befuna olo hlobo, lolo hlobo loyifundisi abalufuna kubo. Abafuni into yenye. Kwaye xa uThixo kule mihla yokugqibela ethe washukumisa sonke isipho esingcwele esixelweyo eBhayibhileni, sonke isipho sithembisayo uYesu Kristu, sonke isipho nawonke mqondiso nawonke mkonzo wexesha lesiphelo, onke into eyayithenjiswe kule Bhayibhile kangangokuba ndinokubona ngokwam sele ishukunyisiwe phambi kwesizwe, saye sona siyeyela sibhekisa isihogweni ngokukhulu kangangoko sinako. Ububaxelele bayakubaleka bebheka phambili nakanjani na. Mandifumane nje izibhalo ezimbalwa ezithe chatha apha phambi kokuba sivale. Kulungile.
Oh,
baphumele ukuya kugwebo olungapheliyo. Yiloo nto abayiyo, itsho iBhayibhile. Esi sizwe silele kwakoko kubola kunye. Oku kubola kunye komanyano lokuhlala esi sizwe silele kuko ngokuhlwanje. Niyayazi loo nto asikokukhula, asikokuva ngondiva, yinyaniso. IGenesis ahluko sithandathu vesi yeshumi nesibini. Inyama yonke yoyinakalisile indlela yayo. Abantu behamba ngendlela yabo, ngendlela abacinga ngayo, bengayihoyi imithetho kaThixo. Yiloo ndlela abenza ngayo abantu namhlanje. Abantu abafuni kuliva ilizwi likaThixo. Abantu abafuni kuliva, bafuna ukuhamba ngendlela yeyabo. UIzebhele wakwala ukuliva izwi lenkosi. Wayengafuni ukubiza laa Mshumayeli ukukhangeleka evukuvuku eliya ngokuba ngumfundisi wakhe, kodwa wayengumfundisi wakhe nakanjani na. Unjalo uThixo umthumelayo kwaye wawukhonya umyalezo wakhe. Nangona wayengafundanga babengazi uba wayevela phi na okanye waya phi na, wathi gqi enelizwi lenkosi wathumela umyalezo wakhe awawushumayelayo kwaye wagxeka yonke into eyayikho ebizwa ngokuba sisono. Lo Izebhele wangoku wathinta wathakatha abantu phantsi kobugqwirha bakhe bamandla, sade sonke isizwe sangcoliseka. Waze uEliya wema yedwa phaa phandle entabeni. UThixo wathi, Eliya, musa ukucinga loo nto, namawaka asithenxe phaa ezantsi anyanisekileyo ngentliziyo asekho. Lutsalo lwakhe lwesibini lwamandla olo lwaye utsalo lwesithathu lwabuyela bona. Kodwa khumbula uThixo wayenenxeba waze nomyalezo kaEliya wasigweba isizukulwana esingakholwayo. Umyalezo kaNowa wasigweba eso sizukulwana, waze wenzisa umgwebo phezu kwabo bathi bala ukukuva nenkululo kwabo bawukholwayo. Kwaye njengoba kwakunjalo ngemihla kaNowa, kuya kuba njalo ekuzeni konyana womntu. IGenesis ahluko sesithandathu, ungahoywa kwemithetho kaThixo, bathi imithetho kaThixo oko kuthethwa lilizwi likaThixo namhlanje eBhayibhileni. Ngokuphulaphula andikuthethi oku ndisingise nakuphi na umntu omnye. Ndinoxanduva kuphela njengomzalwana wenu, ndinoxanduva lokunixelela yonke inyaniso. Njengokuba uPawulos ongcwele omkhulu watshoyo phambi koba emke, andikucezelanga unixelela lonke icebo likaThixo. Ngoku iBhayibhile itsho namhlanje uba abafazi abamelwanga ukuba bachebe iinwele zabo. Andikhathali noba ngaphi nabashumayeli batshoyo ukuba loo nto ilungile, ayilunganga. Andikhathali noba zingaphi na iinkonzo ezimelayo, iBhayibhile isathi ayilunganga, kulihlazo kuye ukuba yenze loo nto. Kodwa baqhubela phambili ngokuyenza nakanjani na, baqhubele phambili benza ntoni? Eyabo ingqondo bazenza uba babe bahle ezikwini, bacinga ukuba bahle. Ilizwi likaThixo liyayala, akasayi kuzenza ezi zinto, akasayi unxiba impahla okanye into eyenzelwe abafazi okanye nantoni esingisele kubeni yindoda, kodwa uqhubela phambili asenza kwaloo nto. Zama ukumnqanda. Ngoko ungxola ngantoni ke mzana uBrenham? Yintoni uqhubela phambili nje? Ngoku abantu bangakuthanda ngcono ukuba unga. Andikhathali loo nto, ndiyakhathala ukuba abantu bacinga ntoni na ngoku ungandifika kubi. Kodwa ndinomdla kuloo nto icingwa nguThixo kwaye eli lilizwi lakhe. Ewe, ndixelele ukuba kulunganga ukwenza loo nto, uyakuqhubeka ayenze nakanjani na, yabona? Uba abafazi kuso sonke isiKristu bayazenza izinto, kwaye ibandla libonakali likhathala malunga naloo nto. Yeni loo nto kunjalo? Oonyana bakaThixo bawele ukukhanuka inyama yabafazi negazi, baze bakhanyela kwaloo Thixo negazi labathengayo ukuze abahlule kwezo zinto zingcolileyo. Amen. Yinyaniso leyo. Ngoko uThixo makandincede, yinyaniso leyo. Uzame ukukunqanda. Ucinga uba unowa ukushumayela kwakhe kwaba nesithintelo esithile? Hayi, mhlekazi. Kodwa yintoni na? Izwi, izwi. Kwaye xa sonke sibizelwe emgwebeni, alo myalezo ndiwushumayelayo ngokuhlwanje uyakuhlangana nam apho, ilizwi nelizwi. Ke ngoko uyakwenza ntoni? Sisibane esibomvu esidanyazayo. Kwakukho ixesha ukukrwada phakathi kwabafazi. Siza kuyibeka nje le nto ngokuba kungabafazi. Kwaye niyamangaliswa ukuba kuthendiseloo ndirhanqalaza ngale nto nje. Ngoku ndiza kuyibeka ndifumane izibhalo ezininzi ezilapha phambi kokuba sivale, ndinibonise ukuba kutheni na. Kwaye naso isathu ekumele ndihlale ndinyanisekile kweli lizwi, kwaye sonke isitaka sikaThixo simele ukuhlala sinyanisekile kwilizwi. Unyanzelekile ukuhlala ngokuba kuyabakho izwi kwindawo ethile eliyakukhwaza lichasene naloo nto. Andikhathali noba benza ntoni abaninzi babo, awunaxanduva ngenxa yabo. uphendula njengomuntu ngamunye awuphenduli njengombuyisile awuphenduli njengombhaptizi okanye owakwamoya uphendula njengomntu ozimeleyo kuthixo ngenxa yobomi ubo bakho kwaye sibona le miqondiso ukuze nangoko baqhubele phambili beyenza umxelele ukuba kulunganga ubone ukuba uyakuthini na nenkani loo nto kanye awayenzayo uefa uefa wayesazingcono kunoba yenze loo nto wayenza enalo ilizwi likathixo lathi mhlanje nadla kuwo loo mini niyakufa wayenzela ntoni loo nto wayefuna indlela eyeyakhe waye bayakuthini abafazi uzitheba inwele zabo bayakuthini abafazi unxiba ezimpahla waye ibhayibhile isitsho ukuthi oko koko kanye bangamelwanga ukukwenza waye into abayenzayo bagwetyiwe bonke ngokuchanekileyo kodwa kutheni esenza loo nto nje nesipho esisesakhe womhlekazi uyakuthabatha indlela yeyakhe waye ibandla linanto liyithethayo ngaloo nto waye ibandla belimele ukuba lingumtshakazi kayesu kristu lize lingabinanto liyithethayo ngaloo nto elaba emnye kubo ngaloo nto uyazi into abanokuyithetha ekuthetheni ngolo hlobo akho bhayibhile indala iyakundivalela ekuzonwabiseni ngoku ngokuchanekileyo nje baxelele ukuba ibhalwe ebhayibhileni ngoku basenokungawathethi loo mazwi kodwa yiloo nto wabonakalisa yona wakhe walipha ikhawulo lakudala imisebenzi ikhwaza ukudlula amazwi ke ngoko benza njalo imisebenzi ithetha ngokukhwaza kunamazwi akunamsebenzi noba uthi kutheni na ubomi bakho buthetha ngokukhwaza kangangokuba bangabi nabuva ubungqina bakho njengoba benditshilo ngale ntsasa xhuma njengokuphakama kangangokuba uphila ngako yabona imisebenzi yakho ithetha ngokukhwaza kunamazwi akho kwaye usengaphuma nje uyithethe loo nto ngoba amazwi buqu ayathetha amazwi akho akunamsebenzi nokuba yintoni na imisebenzi yakho iyaxela ukuba uyintoni na ukuba uthetha nantoni eyahlukileyo kunokuba unjalo eneneni loo nto iba bubananisa uyesu wathi bahananisindini ndingathini ukuthetha into ezilungileyo ekubeni kuthethwa okuphuma entliziyweni umlomo uthetha oko kuphuma entliziyweni yabona babethetha into ethile babenganyanisekanga ngayo nabafazi ngokunjalo bayayithetha ow bethu ndiyakuzonwabiyela kwenzeka ntoni ngaphandle komtshato nantse enye indawo ebhayibhileni ngaphandle komtshato siyesuka isifungo thobela ndithobele umfini wekhaya elungile enemisebenzi emihle ukuhleka ebusweni ahambe aye kwi-powder blood kwiofisi yomntu othile umyeni wam ewe oho ndiyayithandabuza loo nto ndiyayibona imikhosi namhlanje elinjani ihlazo bafaka abafazi kwimikhosi yamapolisa ukuba ayilo phawulo lokuhla kwesidima phakathi kwasinasiphina isixeko eso njengokuba amadoda amaninzi engafumani umsebenzi kwaye bafake abafazi phaya ngeli thuba ibhayibhile yathi yena umelwe ukuhlala ekhaya abe ngumgcini osulungekileyo wekhaya kodwa ugcina zonke iincwadi zomqeshi nezakho ngokunjalo ewe injalo loo nto andithethi ngabafazi abalungileyo ngoku andikujuli kuni bafazi abangabafazi abanobuthixo ngenene uthixo andisikelele loo nto isekhasethini okanye nayiphina apho kuya kuba khona kodwa ndithetha ngaba apho ufumanisa ukholo olo hlobo ufumana amakhulu alishumi elinesihlanu belolunye uhlobo abasayi kuliphulaphula ilizwi igcine loo bhayibhile yakho zishumayeze ngayo asifuni kuyiva thobele ow usenokuthi loo mabali akho ebhayibhile wabalisele omnye umntu umgcinele omnye umntu nothixo wakho ndiyeke yintoni le ukhonya ngayo andikhange ndikucele ukuba uzithethe ezi zinto ndiyazi kodwa uthixo wayenza loo nto yabona ngokupheleleyo ngoko basayingcolisa indlela kanye njengoba benzayo ngemihla yenkosi kanye njengoba benzayo ngaloo mhla benza loo nto namhlanje isekwayinto enye ayikatshintshi ayitshintshi ayiyi utshintsha ubutsotsi buyabafumana abantwana bakhe ijele ifumana inxalenye yabafazi namadoda kwaye isoko sithatha yonke loo nto injalo kanye loo nto ukuze ekugqibeleni sibaginye baphele kwaye intshumayelo ikhangeleka ngokungathi ibhabha phaa ngaphaya kwemiqolo yabo abaze bayiphulaphule baza kuba neyeyabo ungabaxela ukuba ibhayibhile ithetha oko bathi igcine ibhayibhile yakho siza kuzonwabisa thina ingadi yabeva abanye benu boodade besithi ngoku mhlawumbi abangekhoyo ngoku kodwa ndikuva usithi ubani mna ndithobele umyeni wam hey ndimenza yena ndithobele kodwa nako apho wenza into engalunganga khona hlala ekhaya usulungeke andikhathali noba ibhayibhile ithini nangaloo nto ndiyeke Pula pula dadhe. Yayingekho loo nto kudala kwizigaba zomnyama zexesha lizwila namhlanje. Loo nto ayizange yenzeke kangaka kwihlabathi langaphambili konogumbe. Iyenzeka nanamhlanje isekwa into enye. Kwakhona bathi ndingumfazi wangoku ndihlala eMelika. Lungile, oko angaphezu kokuba ube uhlala kwihoko yakho. Ayinakwenza nomncinci umahluko loo nto kuThixo ukuba uhlala phi na. Uyiloo nto uyiyo entliziyweni yakho, injalo loo nto. Kwaye musa ukucinga dade uba nguwo eli xesha kangako, kangangokuba ungomnye waba bafazi bangoku njengokuba ufuna ukutsho namhlanje. Usuka kude le ngokwale Bhayibhile kwisigaba sobumnyama uyixela ngaphambi konogumbe ngexesha likanowa, kulapho abathi benza kwaloo nto inye. Ngoko ke awunguwangoku kakhulu ngaphezu koko, ungwangoku uyabona. Yindlela ababesenza ngayo kwihlabathi langaphambi konogumbe, uyabona. Kwaye yiloo ndlela abenza ngayo namhlanje, ngoko umele ukuba kube sisigaba sobumnyama kwakhona, buyele emva kubumnyama obukhulu obuphaya phesheya. Nani madoda niyeka abafazi benu benze loo nto, anisengabo oonyana bakaThixo. Hayi, nibe buwela eSodoma, injalo loo nto. Nivumela abafazi banilawule benijikelezise. Oh bethu, andazi noba ndiyithethe nale nto okanye hayi, ngcono ndiyiyeke idlule le ndawo. Kodwa kulungile, yinto eyoyikekayo le. Kodwa kuso sonke isigaba si. Niyasibona isibane sibomvu sikhanya, sidanyaza. Icele wonke lenkosi liyakukhala lingabisabakho ixesha. Ukusa kuvele ngonaphakade ukukhanya kuhle. Baze abanyulwa bakhe bahlanganisane bephuma kuthuli lomhlaba baye kwikhaya labo ngaphaya kwesibhakabhaka. Oh, iyakuba yimini enjani leyo? Kulungile. Oh, ewe, ubuyelwe eSodom. Ungakhathazeki, kukho i-A yesiqhushumbisi elindele ukuyitshayela loo nto kunjalo. Itshayele icoce ihlabathi lonke, iyakuyenza loo nto. Lize ke lihlaziyeke kwakhona lonke njengoko sabonayo kwityuna lesithandathu. Ndilungisela iqela labantu abahlanguliweyo, abayamkeleyo inkosi uYesu, abathe bangamaKristu, abakunqamileyo oko bakukhathaleleyo neefashoni zabo zeli hlabathi, baze beza kuYesu Kristu bekhangele kuye yedwa ekuthobekeni kwakhe kwenkqubo elula. Ukuze ukholwe kuye uze wamkele ubomi okunaphakade. Ukuba uthi unobomi okunaphakade uze ungavumelani nale Bhayibhile, ubomi bakho baphakade asibobomi baphakade aphisa ngabo uThixo. Ulahlekisiwe ngokufa ingebo bobomi, kunjalo. Ngoku oh, yoyikani uThixo nigcine ilizwi lakhe ngokuba lo ngumthetho ozeleyo. Izibane ezibomvu ziyadanyaza kwaye ixesha likufuphi. Njengokuba kwakunjalo ngemihla kaNowa, uyabona, bathabatha into esesikweni bayigqwetha, bathabatha ukudla, bathabatha ukusela, bamisa izakhiwo, bazibeka zonke ezinye ezi zinto bazigqwetha. Ngoku uYesu lindele ukuba silakhe ikhaya, uyabona. Kodwa khangela ukuba kwenzeke ntoni na kuloo nto. Ukudla yena ulindele ukuba sidle, injalo loo nto. Khangela ukuba kwenzeke ntoni na kuloo nto. Ukusela lindele ukuba siwasele amanzi ethu nantoni na esiyenzayo. Kodwa endaweni yaloo nto abathabathele kwiziselo notywala nayonke into nee-cocktails bangenisa abafazi babo phakathi, yabona. Yabona, nike ngokwanda koluntu njengoba kwakunjalo ngemihla kaNowa. Nithini ngobuhle bomfazi obandayo ngokuthe gqolo nangaphezulu nangaphezulu, yabona. Bane sibomvu, nithini ngexesha apho abafazi bayakuthi beze xa beyakuthi babe ngaloo ndlela babeyiyo, abaphezulu abaziphakamisileyo nayonke into, ungena kubaxele laa nto. Ushumayele ilizwi kubo bayokuqhubela phambili bayokwenza loo nto nakanjani na, yabona. Iyakwenzeka ntoni kanye njengoba kwakunjalo ngemihla kaNowa? Ngenye imini umcango lwenceba luyakuvalwa. Ngoko isibhalo sithi isibingelelo siya kuba nkungu. Loo nto ithetha ukuthi umcamagusheli umkile kuso. Kwaye okoko nje imvana isephaya emva, njengoba benditshilo kusasa nje okanye kwindawo ethile ndishumayela, ukuba okoko nje imvana isephaya ukuze yenze ukucamagushela isekho inceba. Kodwa sinasiqiniseko sini xa sibona uloli weselengena emgceni, xa sibona ukuza kwenkosi isibane esidanyazayo? Indlela endinokuthi ndithethe ngayo ngezinto ezininzi ezahlukeneyo njengoba sisazi ukuba wathembisa ukuba uya kuzenza apha ngemhla wokugqibela, kwaye siyayibona loo nto kanye phambi kwethu. Ukuze ke sibone ngokuhlwanje le ngongoma nezinye isibane esibomvu esidanyazayo kokwenza kusiwa phambili phakathi kwabafazi bethu nezinto indlela ezenzeka ngayo. Siyabona ukuba iyakhomba sonke isibonda sesikhomba izindlela. Yonke into, yonke inaliti, yonke ikhambasi ijoliswe ngqo ekuzeni kwakhe. Sisekupheleni. Akukho nto yimbi ndiyaziyo imele ukwenzeka koko kukuza kwenkosi. ukuze ke mhlobo wami olungileyo ongaphandle kuKristu ucinga ntoni ngale nto? Ingaba uphumle ngokunyanisekileyo mhlobo? Ndifuna ukubuza umbuzo olula. Ingaba uphumle nje phezu kokuziva okuthile okuncinane owathi wanako, okanye okuthile mhlawumbi into ethile owathi wanayo, mhlawumbi waziva unwabile ngaxesha lithile waxhenza kuyo yonke indawo njengokuba abaninzi babantu babungcwele nabakwamoya besiza namanazareni amapilgrim holiness akholwa ukuba ukuba bathe bonwaba kakhulu ngokude baxhenze nguwo lowo? Uze uchebe iinwele zakho unxibe ibhulukhwe emfutshane? Ingaba umoya oyingcwele nguwo owenza ukuba wenze loo nto ngeli thuba igxekayo loo nto ebhayibhileni? Kuthweni ngawo wena uthi kulungile ndingowebandla, ndingowokomoya, ndingumwisile okanye nantoni na endiyo? Umama wam ulilungu elizeleyo lenkonzo, ndibe lilungu elizweleyo lenkonzo. Kwaye loo moya ukwenza ukuba wenze izinto ezigxekwayo lebhayibhile uba uzenze. Uthi ndathetha ngelwimi mzana uBranham, awubambeleli kuloo nto. Ndathetha ngelwimi kwaye nabo bungqina bukamoya oyingcwele. Ingaba ubomi bakho uba usenokuxeba inwele, uba usenokwenza izinto ibhayibhile yalayo ukuba uzenze, ungathetha ngelwimi yonke imini nobusuku kwaye loo nto ayikabini yiyo nto oyakwenza noThixo. Umthi waziwa ngeziqhamo zawo. Ndiyaluphala, ndiyayazi loo nto. Suku ngalunye ndifumana ukuqakanjelwa nobuhlungu konke ngabanye, yenzeka loo nto kuthi. Usenokuxela inyaniso nje? Ndiyacinga, ndacinga Thixo ungandiyekeli. Enye yezona zinto zilusizi kakhulu ubona indoda okanye umfazi ongazange amamkele uKristu ephila nje njengelungu elingantweni elidala lebandla ekhohlakele kunosathana ngokwakhe. Ndize nimbone phaa phandle nogwabe evuleyo ndako olungile, ndiyakuxelela ndikholelwa kuye. UThixo akazange loo nto iyi, loo nto iyi yeyona nto yakhe yahambi yesitsaba sikasathana akunuphresa ngaso ubomi. Ixhegokazi elinomsindo elimalunga namashumi amathandathu okanye amashumi asixhanxe eminyaka linamanqathi ajinga ezingalweni zalo nemibimbi ebusweni balo bonke. Iinwele zalo zinqothule ziyimibala emine okanye emihlanu eyahlukileyo linyalaza ngeshotwana encinane. Ukuba eso ayisositshaba sikasathana andizange ndisibone okanye ixhego elithile eligobileyo. Owu Thixo, ndiyazi ukuba ndiphe ubabalo ndize ndingakhalazi, kwaye ndifuna ukuba ubomi bam Nkosi, ndifuna ubomi babantu bakuthi. Thixo, ndiphe ukuba ubomi bethu bube nokuthweswa isitshaba. Akunamsebenzi noba siyahluphekana nantoni nayenzekayo bangaphi nabachasene nam, ndifuna le nto inye ebomini bam njengokuba ndisiya ndiba mdala. Hlobo sam, umsinga emva kwam uya kutsha ngokukhawuleza, uye ucuthana ngokucuthana njengokuba ndisihla ngendlela. Kwaye ndazi into enye, uya kufikelela ekubeni emva komzuzwana kungabikho mntu uya kuza kum acele icebiso. Abo bandaziyo ngemihla yobutsha baya kube bemkile ukuba ndiyakuphila. Abahlobo bam baya kuba mbalwa ngokuba mbalwa njengokuba ndisiba mdala njengoku. Kwaye ndiyazi ukuba ngamini ithile ndimelwe kukufa. Ndiyathemba ukuba uThixo akayikumvumela usathana andithwese isitshaba njengonomsindo wakudala, indoda enongakhathali nenkosikazi yam njengomfazi omdala ohluphayo, okanye inkosikazi yakho, okanye wena ube lolo hlobo. Ndiyathandaza mzalwana ukuba ubomi buthwese ngeziqhamo zomoya. Uthando, uvuyo, ukuzeka kade, umsindo, ukulunga, ukunyamezela, inyaniso, ukukholwa, umoya oyingcwele. Ubomi buyancipha, buyaphela. Malunga namashumi amathathu anesihlanu eminyaka eyadlulayo ndandime epulpitini apha ndiyinkwenkwe encinane. Ngokuhlwanje ndimdala, ndingwevu ngenwele, ndinempandla kananjalo, amagxa ayagoba, ndaphukile, ndaphela. Ubomi bam buyaphela kwaye iintambo ziyavikiveka endihamba phezu kwazo. Njengokuba ndisihla ngomsinga, abahlobo bam bayabe sibambalwa. Kwaye emva komzuzwana kuya kufikelela kwindawo mhlawumbi endingasayi kuvuyela maculo njengokuba ndandikade ndiwavuyela. Kwaye mhlawumbi abazukulwana bam, abantwana, kuya kufuneka bathi musani kumphathuzelisa utata omkhulu. Kusenokufika kuloo nto ukuba ndithenda phila. Ngoko ndiya kuhla nditye ndingakwazi ukuphakama esitulweni sam. Ukuze ngenye intsasa inkungu ingene egumbini, ndiya kushukuma ndiwele umda ndiye ekufeni. Ukufa uzokundilanda. Angandithatha kuphela ngesandla andikhokelele ngaphesheya kwinkosi yam. Akangomqhubi wam wobukhoboka. Andilokhoboka lakhe, yena ulikhoboka lam. UKristu wandoyisela ukufa. Kwaye inye into okunokuyenza kukuba kunditsalele phambi komenzi wam xa lo mnquba wasemhlabeni uthe wachithwa. Umzuzu xa umama elungisela ukufumana usana, ndiyaqaphela. Andikhathali nokuba bekhohlakele kangakanani na, engombi kangakanani na. Uyazi umzuzu phambi koba luzalo olo sana unina uba ngonobubele. Ukutheni kunjalo nje xa ezo zihlunu zincinane ezizalweni zidikizela zixhuma ngolo hlobo kukho umzimba wasezulwini olulindeleyo? Kwaye lwakufika kumama ugqirha okanye umbelekisi nokuba ngubani na, umele kukulithatha aluhlukumise, aluchwakraze, aluhlukumise okanye into enjalo. ukuze ke lubambe umphefumulo wobomi ukuze umoya omncinane ofana nowengelosi ungene kulo imphefumulo yobomi luze lube ngumphefumulo ophilileyo waye xa sinokristu entliziyweni yethu aze ukristu abe yinene entliziyweni yethu lusana oluncinane ukuba lo mnquba wasemhlabeni uthe wachithwa uyesu watsho kuyohane sahluko sesine xa sivala ndiza kuthetha oku wathi intliziyo yenu mayingakhathazeki ukuba niyakholwa kuthixo kholwani nakum kuba ebukumkanini bukabawo wam mininzi iminquba ndiya kuya kunilungisela indawo xa lo mnquba wasemhlabeni uchithwa sina omnye ndiya kunilungisela indawo ukuze apho ndikhona mna ndibe khona nani abafuna ukuba kunye naye ngoko ndiyazi njengoba lo mntwana elila ngexa yokuba uzalo lutsha lwenzekile xa bonke obunye ubomi busaphuka bonke ubomi obunokunakala nayonke enye into imkile ngoko kuya kuthabatha into ethile ukundishukumisa kwaye kuya kuthabatha ukufa ukufa kukunika ukushukumisa xa kukufikele kodwa kukuzalela kuphela kwakhona ubukumkani obutsha ngaphesheya kwelinye icala apho kungekho kugula ntsizi kuguga okanye nantoni na uthixo asincede kunjani isihlobo ungayala into elolo hlobo ubona nje ukuba ukho mathemba ehlabathini ngaphandle koyesu kristu izibane ezibomvu ziyadanyaza abafazi abacheba iinwele zabo benxiba iibhulukhwe ezimfutshane isibane esikhanyayo yabona
Gentile days numbered with horrors encumbered, return, O dispersed, to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, have your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Hallelujah.
Ndiyamthanda. Ndifuna kuba nawe umthande. Njengoba sathoba intloko zethu okomzuzwana nje, ufumane umthandazo ekuvaleni. Izibane ezibomvu ziyadanyaza isiboniso sivelile ukuya kwenkosi kusondela uthetha nesizwe uthetha nabantu uthetha ngemiqondiso nezimanga njengoba sithabathe isodom sabonisa indlela eyathi ngayo ingelosi yeza kuabraham imiqondiso awayenzayo kanye phambi kokuba kuwa umlilo siyayibona loo nto wathi njengoba kunjalo ngemihlakalotho babesakha babethengisa khangela kuloo nto namhlanje njengoba kwakunjalo ngemihlakanowa abafazi besibabahle oonyana bakathixo besiwa inyama yabantu inqulwa ikwimoya yabafazi nazo zonke izinto ezenzekayo esithe sathetha ngazo ngokuhlwanje isibane sidanyaza ukuya kwenkosi kusondele ingaba uselilungu lenkonzo nje uqinisekile mhlobo wam wazinjani ukuba uya kuphila udlule obu busuku khangela kumzana uway omi apha kusasa nje emzuzwini ejika nje ukuba abambe isandla kumntu othile wawa wafa kanye sahamba uthixo usenongabi nanceba injalo kuwe ngokuthi akunike elinye ithuba awazi uba nguphi namzuzu eyakuthi lo ntliziyo ibethe okugqibela ngawe yicinge loo nto ukuza kukakristu kudanyazisa imiqondiso yakho yikhangele ubone oko ndikuxele ngokuhlwanje isenokuba into engaduma kakhulu kodwa yinyaniso yiloo nto awayithethayo uthixo kwaye yiyo leyo abafazi abafuni ukuhlala ekhaya abafuni ukukhathalela iintsapho zabo baqasha nje impelesi baye kwipati umgidi othile ubutsotsi nayo yonke into isenzeka banqothulwa iinwele zabo banxiba iibhulukhwe ezimfutshane bafake imakeup ukwanda kusiwa ukuba bahle ngokuba bahle amadoda oonyana bakathixo bayawa kumgibe kasathana ukuze ubambise oonyana bakathixo ukuze bawele kuloo nto kanye njengoba uyesu watshoyo oko kumele ukwenzeka bathi kuyakubakho kwaye naku ke wathi xa ezinto zisenzeka esi zizukulwana azisayi kudlula kwaye kwakumalunga namashumi amane eminyaka zide zonke ezo zinto zizaliseke nisengawo amalungu ebandla nje ingaba nenze ukuphosakeleyo khangelani ubomi benu nibuhlole kwakhona ngokuhlwanje madoda bafazi zikhangele khangela iziphoso ezizezakho yintoni kule mo ukuyo ngoku ukuba ukristu ebesemhlabeni eshumayela le nto uthi ukuba beyakwenza njalo ukuba ndandinokumva eshumayela loo nto ngendaguqukayo ukuba ngewenza njalo eli lizwi elelakhe ngokuhlwanje uya kuyenza loo nto ngoku ukuba unathixo ube usazi outsho ndinenkonzo ndathetha ngelwimi andi ngoku sikubekele bucala oko khangela kwisiku sakho hlola ubomi bakho ngoku ngelizwi likathixo ingaba unguloo mntu uya kuhamba athi andikhathali ukuba ithini na ibhayibhile mzalwana Branham ndicinga ukuba uyiphosile asindim oyiphosileyo ukuba ukho okuthile okuphosakeleyo kuloo nto lilizwi waye awukamazi uthixo ube ungaqinisekanga ukuba uyesu angafika ngale yure uba uya ube ulungile na ukuhamba kungani ukuba ufekethe ngoba ubona ukufa kusondele kangaka xa isiphelo sikufutshane olo hlobo ukuba kukho abathile iintloko zenu zithotywe ngoku abanokufuna ukukhunjula emthandazweni njengokuba sivala ungasiphakamisa nje isandla sakho uthi mzalwana andithandazele uthixo kusikelele dade uthixo kusikelele mzalwana dade ow kuso sonke isakhiwo nantso ke masithathe nje uhambo lokuhlola oluncinane ngoku yinabodade ngoku ngako konke ukuthembeka nethemba icinge nje le nto ingaba ndimthobele ngenene uthixo ngenene usentweni umnqweno wam mzalwana uBranham ndisazenza ezi zinto ndiziva ndonwabile ndiva ukonwaba busazi ukuba abahedeni baziva bonwabe ngolo hlobo nabo uyazi indoda enxilayo yonwabe ngokunjalo iphantsi kotywala njengoba kunjalo kuwe impembelelo yotywala kwaye ukuba wonwabile phantsi kwayo nantoni na ichasene elizwi likathixo ingumtyholi ukuba uthi ndaneliseka libandla lam uze uvele izwi likathixo lishunyelwa uze unganxinelani nalo uphefumlelwe into engalunganga akunamsebenzi noba intoni na impembelelo yakho ndicinga ndakhe ndababona bekhala bexhunga bekhwaza naye yonke into baze basele igazi ngekhakhayi lomntu babize kumtyholi njalo loo nto bonwabe kangangoko unokuziva onwabile ubuhedeni buvelisa ubungako buchule bengqondo njengayona nto nayenye ubuchwepheshe bengqondo kodwa amava kakristu ngawentliziyo atshintsha yonke indlela owenziwe ngayo amtshintsha umntu abe sisidalwa esitsha icinge nje kakhulu ngenene zikhangele qikelela nje kuba bekho isipili phambi kwakho buya kuzijonga ingaba ndithembekile ingaba ndinyanisekile ingaba ngenene entliziyweni yam ndiyayikhonza inkosi uthi ndiyayikhonza kwaye uze ukhangele apho ninabafazi banqothula inwele ndinxibe iibhulukhwe ezimfutshane khangelani kuni bazenzayo ezo zinto khangelani kuni madoda avumela abafazi benu benze izinto ezinjalo uthi ingaba ndingunyana kathixo ingaba ndingumsodom ninabafazi ithini ingaba ngenene ndingumfazi wangoku okanye ndingothile wento wangaphambi konogumbe awathi uyesu uyakubalapha ngemhla okugqibela kwakhona icinge uyiphinde zikhangele uyabona isiqungo kwaso sakho sibonisa into oyiyo kwaye ukuba ulunganga ingaba uyakuthembeka ngokwaneleyo ngoku kude uthembeka ngoku phakamisa isandla sakho uthi kristu andisiphakamiseli kumzalwana uBranham isandla sam okanye nakuye nawuphi na omnye umntu koko kukuwe kodwa ndonile ndixolele umzalwana uBranham uthembise ukundithandazela ngoku ndiza kusiphakamisa isandla sam ndithi yesu yiba nenceba kum ngokuhlwa nje ndisindise ngenxa kakristu andifuni ukulahleka bonke ubomi undinike bona bekuya kuba yeyona nto yoyikekayo ngoku ndingabulahla nje kude xa ndinelithuba libalulekileyo ngokuhlwa nje ukuze ndibone ngenene ngawamamehlo ukuba izibane ezibomvu ziyadanyaza macala onke ukubuya kwenkosi idinga lokuba uya kubonisa le miqondiso nokuba uya kuphilisa abagulayo uya kuvusa abafileyo uya kukhupha idemoni kuya kubakho iqela abantu nje abambalwa abangabambalwa eliya kuthi ihlabathi lihlekise ngabo libabize ngamagama amabi njalo njalo ngolo hlobo kwaye bamele ukuba basibize ngamagama amabi bayibize ngamagama amabi inyaniso uyesu wathi nawuphina othe uthethe igama lokunyelisa unyana womntu uya kuxolelwa oko xa wayesenza le nto inye niyibone isenziwa wathi kodwa lo yakuthetha into ngokuchasene nomoya oyingcwele xa uthe weza ukuza kwenza kwale nto inye akasayi kuze axolelwe kweli phakade yabona bamele ukukuyenza loo nto umele ukuba kubekho umyalezo ofana lowo wenzela abantu ukuba bahlekise ngawo ukubonisa ubulungisa bukathixo uze ugwebe ihlabathi liphela ulutshabalalise ngeli thuba kusekho inceba kukho umntu othile omiye ethubeni uyesu kristu nomnyango ovulekileyo ngokuhlwa nje awungemamkeli isihlobo sam ngoku ngokwesiko kuziwa esiguqweni ilungile loo nto andinanto ichasene nayo kodwa isibhalo sithe abo bakholweyo babhaptizwa ngokuvela entliziyweni yakho yonke ukuba uyakunikezela ubomi bakho kuyesu kristu kanye kuloo ndawo ohleli kuyo kanye apho athethe nawe khona ngoku phakamisa isandla sakho othixo omnye ube nokubiza laa ndoda ibuyele ebomini ilele ifile ilapha phambi kwam kusasa nje ukungqina kuni ukuba ndinixele inyaniso ubani onokuvusa ufileyo ingengothixo injalo loo nto ngoko ngomfundisi wenu omncinane owaphukileyo lo ngukristu lowo undithandayo kwaye yena uyaziqondakalisa kuni ngokuhlwa nje niyivile inyaniso niyibonile inyaniso isuka elizwini lam nilibonile ilizwi lam libizela ukuba kubuywe niyalibona ilizwi lam lizicela kwangaphambili ezi zinto niyazibona zisenzeka kanye ngokuchanekileyo kuyo yonke le minyaka ngaphandle kwakho nokunye ukusilela ngoku niyakwenza ntoni ngoyesu ngeli thuba isibane esibomvu sidanyazayo kungani ukuba ningakwenzi nje oku ndilahle phantsi loo ngqoya indala yamandongomane elihlabathi Utheni ungalahleli phandle nje lo lindi ixesha mdala we true story nalonto indala indala inkunguma utsala umphefumulo kuyo yonke imihla. Utheni bawungamjule ekoneni umabona kude wakho umjike kuba ukubambezela ungaye enkonzweni. Utheni bawungabekela ubucala wonke umthwalo osinda ukhawula ngokusisulu. Utheni ungaphakamisele inhliziyo yakho kuKristu nje uthi Kristu ngokuhlanje ndigqibile. Ngiyazilungiselela ndiyabona ukuba uyeza. Ndithabatha ityesi iBhayibhile kaThixo ezele ubomi okunaphakade kwaye ukusukela ngoku ukuya phambili ndiyakuphila ngale nto. Awuna uyenza loo nto ngeli thuba sithandazayo. Bawo wethu osezulwini andizimisele ukuba krwada nangaluphina uhlobo Nkosi. Kodwa umyalezo ukhombe kwixesha. Hayi kubantu abathile njengeziqu, hayi kumntu othile okhethekileyo, kodwa ukhombe kwixesha. Lixesha lokuba umoya ingcwele yabonakala endinyanzela ukuba ndikushicilele oku. Njengokuba emva kwamaninzi, amaxesha amaninzi kule pulpiti, ezithe sabonisa ngawo imihla kaLothe, imihla yeSodoma, imihla wathi uYesu wathetha ngayo, imiqondiso yexesha, ukuza kwenkosi ngendlela ezininzi. Kwaze kwathi emva kwakho konke endikuthethe kalukhuni ngolo hlobo ngokuchasene nabafazi balo mhla elizweni lonke. Ngoko bawo ndicinge ukuba iya kuba ngumoya oyingcwele othetha nam ukuze ndibaxele abantu ukuba ndiyenzele ntonina le nto. Kungokuba ilizwi lakho eliphefumlelweyo lindichukumisile entliziyweni ndade andabi nakukwazi ukuthula. Zisondele kumashumi amahlanu okanye amashumi asixhenxe izandla eziphakamileyo kwesi sakhiwo bawo ngelibukhali elisikayo ilizwi lenkosi. Kodwa likothusile ukuze wazi ukuba ikhwelo likhalisiwe. Abangcwele bonke bayahlanganisana, izizwe zikhazuka zibe zizigqwenga, imiqondiso yokubuya, izibane ezibomvu ziyadanyaza, kwaye siyabona ngezenzo ezikhombise kubafazi bakuthi ngokuhlanje kwalo mhla ukuba indlela iBhayibhile eyathi bayakuba yiyo yayingabo abo. Izwi elingenakuwa likaYesu Kristu lasiyala ukuba sikhangele imihla kaNowa size siyithelekise nalo mhla siphila kuwo ukuze sakube sizibona ezo zinto zisenzeka. Abafazi besiba bahle noonyana bakaThixo bebathabatha nendlela izinto eziya kuba yiyo. Ngoko siyakwazi ukuba eso sizukulwana siya kubona ukubuya kwenkosi. Ngoko siyazi ukuba isibane esidanyazayo ukuza kwakhe kusondela. Ndiyathandaza bawo wasezulwini ukuba usikelele wonke othe waphakamisa isandla sakhe. Ndinikezela nje lo uzithobileyo umthandazo onyanisekileyo kwaye ndiyazi ukuba uya kundiva. Ube nokubele kakhulu kumzalwane wethu kusasa nje ukwenza ukuba umthandazo omncinane othobekileyo uyiqalisela ntliziyo ibethe kwakhona. Uthando olunyanisekileyo kumzalwana oye wawa kithanga lenkosikazi yakhe ebanda ekwimo yokufa. Nkosi, mabazi abantu ngokuhlanje ukuba ukufa esonweni nakwizigqitho kukokona kunengozi kunokufa kwasenyameni. Ngokuba kukho mntu wokubamba ngelo xesha ukuba udlule ngaphaya kwekhuselo usesonweni nakwizigqitho. Siphe ngokuhlanje Nkosi ukuba wonke umphefumulo ophakamise izandla zawo ndinikela ngalo mthandazo egameni leNkosi uYesu ukuba kubekho okunjalo okuzanyazanyiswa okuya kufika ebomini babo. Ngokude kubekho enjalo injongo entliziyweni yabo ukuze ngaloo njongo esentliziyweni yabo bangabisona kwakhona kuThixo ukuze babe nokuma ukusukela ngale yure ukuya phambili kwelikaThixo elingunaphakade ilizwi elintsikelelo ukuba ukuze bondliwe ngomoya oyingcwele wakhe. Bakhokelelwe kwindlela zobomi umhla nomhla njengokuba behamba besiya phambili ukusukela kule yure ukusuka ngoku. Ngokuba wasezulwini ndisenokungababoni kwakhona, ndisenokungabi nako ukuphinda ndibambane nabo isandla senyama apha kulo mhlaba nangona ndingathanda ukuyenza loo nto. Kodwa Nkosi Thixo, ndiyathandaza ukuba lo mthandazo ube nokuphendulwa kwaye wena wathi elizwini lakho lo olivayo izwi lakho aze akhone kuloo wandithumayo unobomi okunaphakade waye akezi emgwebeni koko udlule ekufeni wangena ebomini. Ngendlela yam ethobekileyo yokuzisa inyaniso kaThixo ngokuhlwanje abaninzi balivile izwi. Wena wathembisa ukuba uyabasindisa kwaye abasaye kutshabalala ukuba akukho mntu kunokubakhupha esandleni sakho ngokuba uyabavusa ngemihla yokugqibela. Akukho nonwelo olunye lwentloko yabo olunokutshabalala, wayithembisa loo nto. Ngoku njengomthandazo, njengesicaka Nkosi, nanjengomzalwana kubo ndithandaza lo mthandazo ndibabeka ezandleni zikaThixo ukuze ungabukho ngozi iyakuba nako okuza kubo aze usathana angabi nakubakhupha esandleni sikaThixo angabakho kwimbasa kwaye ndiyathemba ukuba uyabanika ubomi obude kwaye ukuba kunokwenzeka babone ukuza kwenkosi uYesu bangangahamba ukusuka apha ngokuhlanje babe ngabazuzi bemiphefumlo ukuze baxele abanye ukuze babazise kulwazi olusindisayo lukaKristu siphe oko konke kusesandleni sakho bawo egameni likaYesu Kristu kwaye ngeli thuba iintloko zethu zithotyiwe okomzuzwana nje ngaba ukho umntu ololo hlobo ngoku oziva ukuba ngeli thuba besisemthandazweni into ethile engaqhelekanga yenzekile entliziyweni yakho ube uziva ukuba usukela ngoku ukuya phambili uya kuhamba uphile ubomi bokuzinikela kuKristu kwaye uyakubona ukuza kwenkosi kusondele uyakholwa ukuba oko ndikushumayeleyo bekuyinyaniso malunga nesibane esibomvu esidanyazayo sendlela izinto eziyiyo kwaye uyaqonda ukuba oko kulilizwi lenkosi kuba linguKristu kwaye uyakholwa ukusukela ngokuhlanje ukuya phambili uba uya kuphila ngokungcono ubomi obusondeleyo kuKristu ngenxa yomthandazo owuthandazileyo ngokuhlanje novumo olwenzileyo intloko yakho ithotyisiwe ke phakamisa nje isandla sakho uthi ndiyakholwa iloo nto ukusukela ngokuhlanje ukuya phambili ndiyakuphila ubomi obahlukileyo uthi xa kusikelele ilungile loo nto iyamangalisa nje ndiyakholwa kukulithetha ngokwethu sisonke mhlawumbi abo bephakamisa izandla zabo kulo mzuzu ulungileyo bephakamisa izandla zabo ngokuba beyamkele ngoku uba uzange ubhaptizwe egameni likaYesu Kristu ukuze uxolelwe izono zakho khumbula ukho gama limbi phantsi kwezulu elinikiweyo phakathi kwabantu oya kusindiswa ngalo koko ligama likaYesu Kristu khumbula mnye kuphela umtshakazi kaKristu kwaye ngulowo uthwele igama lakhe ngoku kwaye ukuba uzange ubhaptizwe ngomtywiliselwa emanzini egameni likaYesu Kristu nandithi njengesicaka sakhe ukuba uThixo ukubonakalisile oku kuwe ngemiqondiso nezimanga nangelizwi lakhe ukuba ndixela inyaniso ndiyakuyalela njengoko wenzayo upawulos ongcwele kwizenzo sahlukwesimnethoba owafumana iqela lamabhaptizi ayebhaptizwe nguyohane umbhaptizi wathi namamkelana umoya oyingcwele nakholwayo nje bathi asazi nokuba kukho umoya oyingcwele na wathi ngoko nabhaptizelwa enini na bathi sesibhaptiziwe nguyohane umbhaptizi phaa phandle eyordane kwaye laa ndoda yabhaptiza uYesu Kristu yayinokuba lubhaptizo olumangalisayo olo kodwa upawulos wathi alusalunganga ngoku wabayalela ukuba babhaptizwe kwakhona ngokutsha egameni likaYesu Kristu izenzo sahlukwesimnethoba ivesi yesihlanu waze upawulos wathi ukuba ingelosi yehla ivela ezulwini ishumayele nayiphina enye ivangeli ingeyiyo le ndiyishumayeleyo mayiqalekiswe amagalatisahlosokuqalaivesiyesibhozo waze wayiphinda loo nto kwakhona wathi njengokuba besenditshilo ndiyaphinda ndithi nokuba ingelosi andithethi ngomfundisi ubhishophu ipope okanye nantona esenokuba yiyo ukuba ingelosi ihle ezulwini ikherubhi ephuma emazulwini yashumayela ezinye iindaba ezilungileyo ezingezizo ezi mayiqalekiswe ngoko ndiyaniyalela ukuba nizange nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu ngeli thuba amanzi asequleni neengubo zilindile yizani nibhaptizwe nibiza egameni lenkosi kwaye niyakwamkela isipho somoya oyingcwele kuba idinga likuni nakubantwana benu nakwabo bakude le esuka uba inkosi uThixo wethu iyakubabiza awowethu wasezulwini ngoku kukuwe ukuzama abantu ndiyazama kodwa ukwenza abantu andinako kwaye awusebenzi ngokuchasene nentando yomntu ngokuba ukuba indoda okanye umfazi yamiselwa ngenxa engaphambili kubomi ongunaphakade xa ukukhanya kukaThixo kudanyaza phezu kwaloo mbewu iya kuphila ukuba kukho ubomi phakathi kwethu ngokuhlanje bawo othe wena wadanyazisa ukukhanya phezu kwakho babe beyibonile inyaniso bangangahamba ngokuthobeka nangokuthambileyo ukuya equleni ukuya kubhaptizwa egameni lonyana wakho intanda uYesu Kristu nto leyo saziyo ukuba wonke umntu esibhalweni ekwafuneka ebhaptiziwe aze aphinde ukubhaptizwa abo babengabhaptizwanga egameni likaYesu Kristu kwafuneka bebhaptiziwe kwakhona waye umpostile omkhulu owayenezithixo zokuya ebukumkanini wathi ngomhla wepentekoste gukukani nonke ngabanye nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu ukuze nixolwe izono zenu ukuze izono zenu zixolelwe ke ngoko idinga lomoya oyingcwele lelenu siphe ukuba kwenzeke oko ngokuhlanje ngomlinganiselo ozeleyo bawo ndibanikela kuwe ngoku thabatha la mazwi ambalwa nengcinga yentliziyo yam kwaye ingangamkeleka ebusweni bakho onkosi kwaye bethelela kubantwana bakho ubanike ubomi obunaphakade. Sindisa bonke abanokusindiswa. Uphilise abo bagulayo. Lwanga ubabalo lukaThixo lungaphumla kubonga abanye njengokuba sibanikela kuwe ngoku egameni likaYesu. Ngoku iintloko zethu zithotyiwe, zakucela udade wethu odlala ipiano ukuba eze apha umzuzwana nje isithuba nje semizuzu emihlanu elandelayo. Kwaye ukuba kukho iminqweno ethile abafuna ukubhaptizwa ngoku abathe benza isivumo sabo bakholwa. Ngokuba uyakholwa uba uYesu Kristu ungunyana kaThixo, ube ukholwe yiloo nto ngentliziyo yakho yonke, hayi nje uvakalelwa koko ukholwe yiyo, ube ulungele ukuvuma ukuba wenze ngokuphosakeleyo. Kwaye awumanga ngakuzilinganisela kwakho, kodwa umi phezu koko wakwenzayo. Kwaye ulungele ukuhamba uye phambili ukuya kuthabatha igama lakhe kubhaptizo lwamanzi ube lilungu lomzimba ngomoya oyingcwele. Ngoko igumbi labafazi lingasekunene kum, negumbi lamadoda lingasekhohlo kum, nempahla nezinto enjalo sezilungile. Ngeli thuba sithobe iintloko zethu njengokuba udade wethu edlala, ndiyamva umsindisi wam ebiza ukuba umntu oculisayo angasinika isingqi salo. Iintloko zethu zithotyiwe ngoku, inkonzo isezandleni zikaThixo onamandla onke ngoku kuye nabanina onqwenela ukubhaptizwa. Onqwenela ukuya kungena kwigumbi lomthandazo ukuze athandazele ubhaptizo lomoya oyingcwele. Kukho imiyalelo apha eyakubesele ikho yokuyalela okanye wenze nantoni na. Angamazwi akangewingelize, angangazaliseka oko ajoliswe kukho. Iintloko zethu zithotyiwe, singathandaza ngoku kwaye apho ukhokelela khona landela. Ndiyamva umsindisi wam ebiza ngokuthandaza wonke umoni. Uyamva ekubiza xa evuse indoda ebefile kusasa nje. Ube nokumva ebiza xa usiva ilizwi lidanyazisa isibane salo ngexesha lesiphelo. Ingaba ukulungele ukuhamba yonke indlela? UThixo akusikelele mzalwana wam. Amadoda ngasekunxele, abafazi ngasekunene. IBhayibhile yathi abo bakholwayo babhaptizwa. Ubakho umntu othile oyakuhamba nabo abafazi bangapha abafuna umoya oyingcwele, ngenani kwigumbi elingasekunene abanye benu boodade abathunywa iNkosi. Ngatsho ngokunyanisekileyo ukuthi apho andikhokela khona ndiyakulandela. Ungayenza loo nto? Uthini ngezwi elincinane elithetha nawe? Uya kuya naye apho akhokelela khona? Khangela isibane sibomvu, ndiyasibona isibane sidanyaza, ndikwicala esiphelo. Uthetha njani yena ngelizwi lakhe entliziyweni yakho? Ungeza ngoku sisimemo esiza kuwe esi. Khumbula ukuba kwenzeke phambi kokuba sihlangane kwakhona sowuyaliwe. Ngoku bangathi abazalwana bathile ukwenzela imiyalelo bangene kweli gumbi lilapha ngasekunxele kum kunye nabazalwana bazilungisela ubhaptizo. abanye abazana bangalungiselele apha nabeze sincedisa ngenani kweli gumbi kunye nabo. Ngaba ninyamsile ngenani ngaloo nto. Ngoku umzuzwana nje.
Now, if you have not been baptized,
ngoku uba awukabhaptizwanga manzi ngokuntyiliselwa egameni lenkosi uYesu Kristu izizihloko nje kuphela uyisenyana moya oyingcwele, akuzange kubekho mntu kuyo yonke iBhayibhile nomntu omnye owakhe wabhaptizwa eBhayibhileni egameni loyisenyana nomoya oyingcwele kwezo zihloko. Akukho mntu wakhe wabhaptizwa libandla embalini kumakhulu amathathu okuqala eminyaka kweli cala. Mntu ngamnye owabhaptizwayo wabhaptizwa egameni lenkosi uYesu Kristu kwade kwalibhunga laseNicaea eNicaea eRoma, apho ibandla lobukatolika laseRoma laqulunqwa khona. Ngoko kwamiselwa izihloko zoyisenyana moya oyingcwele. Ukuba kukho umntu ongowembali, umlungiseleli nawuphi na omnye umntu ophulaphula emoyeni kwikhasethi onokuvelisa isibhalo isuntswana lembali apho nabani na wakhe wabhaptizwa nangayiphi na enye indlela kungengalo igama likaYesu Kristu kwade kwalibandla lobukatolika laseRoma eNicaea eRome, unyanzelekile ukuba undizisele sona undenze ndicele uxolo. Akukho nto injalo, hayi, kwaye wonke umntu wakhe wabhaptizwa ngomtyiliselwa owayengabhaptizwanga egameni likaYesu Kristu wayalelwa ngaphambi kokuba abe nokuya kungena ekuqaqawulini ukuba abuyele emva aphinde abhaptizwe kwakhona. Ngoku ke kukuwe, akukho sibhalo eBhayibhileni apho nabaphi na abantu bakhe babhaptizwa kusetyenziswa igama loyisenyana moya oyingcwele njengokuba abantu besenza namhlanje. Yinto yobukatolika, umgaqo wobukatolika baseRoma eyathi kwanikelwana ngoMartin Luther noJohn Wesley yaqhubeka ibheka phambili, kwaye iBhayibhile ixela kwangaphambili ukuba kuya kuba njalo kwaye iya kuphelelwa ngemihla yokugqibela luze ucango luvulwe njengokuba sandula ukuphuma kwizigaba zebandla ukuba asiboni loo nto. Ukuwe, ndingumthunywa nje womyalezo. Kwakhona masikholwe. Ingcango zivuliwe, indawo yokubhaptiza izele kwaye akukho sizathu. Zikho iimpahla esele zilungile kwaye siya kulungela ukubhaptiza kwimizuzu embalwa izayo. Ukuba ulapha ungekabhaptizwa, okokugqibela masicule uze. Awungeke uzalisekise uthi bendijonge ukuyenza ngomnye umhlalo onto mzana uBrenham. Omnye umhlalo usenokuhlangana nawe njengokuba kwenzile kumzana uWayne ngale ntsasa, kodwa mhlawumbi kungalandeli ubabalo njengoba bekwenzekile. Ungahamba nangakuphina umzuzu. Nokuba umtshana ukuba uphile badlula ubusuku uyakuthi, kwaye ukuba unamashumi asixhenxe eminyaka obudala uyakuphila udlula abaninzi abaneminyaka elishumi nabanelishumi elinesihlanu abantu abaminyaka emashumi amathathu ubudala. Amawaka abo ayakufa ngobusuku unjalo, awazi ukuba uyahamba nini na. Iniseka, musa kulinga ngaloo nto. Khumbula nje ungazama ukulinga ngomsebenzi wakho okanye uthathe ithuba ngale nto, kodwa ungakhe uthathe ithuba ngaleya. Khumbula, izwi lam liyakuba lingqina kwisishicilelo mazwi sikazibuthe sikaThixo ngomhla womgwebo ngokuchasene noko. Kodwa ngoku icinge njengoba sicula kwakhona iintloko zethu zithotyiwe.